mfumu mbalewanga amangunduza ine kuti panali mipango iyi inali yawina wake yemwe yakufa ndi kansa chotero ife tikhala tikuwapempherera iwo mkampindi pang'ono zopempha ziwiri chabwino ine nditero chabwino bwana ine ndizika izo apa kuti ndizipemphererenso izo ndiyeno wina wake wangopereka cholembedwa anabwera ndipo anadzapereka cholembapo cha misonkhano ya mawa ino amene mabwera kuno kudzatichezera ife ife ndithuli tidzakhala wokondwa kukhala nanu mutabwera masana nthawi yathu koloko mawa masana iwo adzakhala ndi misonkhano ya tepi ndipo ngati inu simukuchita chilichonse padzakhala umodzi wa mauthenga omwe inu simunayambe mwawamvapo adzakhala akuseweredwa ndi kudzakhala ndi msonkhano wapemphero ndipo ife tikungoyembekeza nthawi yabwino mawa masana pathu koloko idzakhala nthawi yotangoneka kwambiri kwa ine chifukwa mawa mwaona ine ndidzayenera kudzatenga la mulungu mawa ndiponso la mulungu usiku ndi mawa usiku aponso ndi mbiri yakale yonse ya mipingo imeneyo ndipo tsopano la mulungu mawa ambuye akalola ife tikuyembekezera nthawi yopambana chifukwa la mulungu mawa pokhala lopuma lathu kukhala ngati kupumula kuyambira loweruka usiku ndi mbado wa mpingo wa Laodikaya koma la mulungu mawa ine ndikufuna ndidzatenge namwali wopusa ndi chiukitsiro 444,000 ndi zotsalira za zing'ono zonse zimenezo zimene zikumangiriza uthenga pamodzi wala mulungu mawa misonkhano idzayamba pa 9 koloko mkulondola ukabusa pa 9 koloko la mulungu mawa ife tikufuna kuti tidzatolere zinthu zonse zimenezo monga kodi chidzachitike ndi chiyani ndi anamwali wopusa ndipo kodi chidzachitike ndi chiyani ndi anamwali wochenjera kodi iwo adzabwerera msuliti kapena kodi 144,000 adzaonekera pati ndi zinthu zambiri monga zimenezo la mulungu mawa kudzayesetsa kudzazimangiriza izo pamodzi zomwe izo zikugwirizana bwino lomwe ndi uthenga uwu ndiyeno la mulungu usiku ife tidzatenga mngelo wamkulu womaliza ndi uthenga wopita ku Laodikaya la mulungu usiku ambuye akalola ndipo tsopano ndiye mawa masana padzakhala msonkhano pano msonkhano wa tepi mbale jean wangonduza ine kumene kuti iwo ife tidzayamba thukoloko mawa masana ndipo anthu inu amene mumakonda kubwera kudzamvera mauthenga kukhala ndi mapemphero mozungulira guwa ina amene mukufunafuna mzimu woyera kapena china chake nthawi yodabwitsa mchalichi ndi mwabwino komanso mofunda mumakhala motsegula ndipo mokonzedwera aliyense pa nthawi iliyonse amene angafune kubwera kudzapemphera ndi kudzafunafuna ambuye chalichi chimakhala chotsegula ndipo chimakhala chikudikirira ndipo ndife ife tidzakhala tikukuyembekezerani inu mudzazike izo monga choncho tidzakhala tikukuyembekezerani inu mawa masana kapena nthawi iliyonse yomwe inu mungafune kubwera muchalichi kudzapemphera bwanji nthawi zonse mumakhala mokonzeka ndipo ngati iwo zidakhala kuti zitseko ndi zokhoma kapena china chake kungoloka nseuko mbale wanga amene amasamalira pano ine ndikuganiza kuti ndi 411 ine ndikukhulupirira momwemo kapena 811 ndi choncho 811 basi mongopingasa kuchokera kuchalichi pano 811 bwanjiye mkazi wake amakhala ndi kiyi ngati atakokera chitseko pamodzi ndipo icho nkukhomeka koma iwo amachisiya icho chotsegula mwina mwake mmawa amachitsegula icho kapena ukatha msonkhano chimatsekedwa usiku kuti ana samathamangemo inu mukudziwa ndi kumaso mawindo ndi zina zotero inu mukudziwa momwe ana amakhalira makamaka masiku ano chotero ife timatseka pachifukwa chimenecho ife timadana nazo ngakhale kuti tizitseka chitseko pa nthawi iliyonse kuchalichi mwina mwake pamene chinacho chikadzakonzedwa ife tidzakhala nazo izo potero zidzakhala mosiyana nthawi imeneyo ndipo ife wina wake akhoza kumadzakhalapo nthawi zonse kuti anthu azikhoza kubwera ndi kudzapemphera ndi kudzafunafuna machiritso kudzafunafuna mzimu woyera ina amene mulibe mzimu woyera moyo mwanu muzibwera kuno muzidzakhala pano muzidzangokhala usiku wonse ngati inu mukufuna kutero kudzangokhala mpaka inu mutalandira iwo anali ndani yemwe anali kuno kanthawi kapitako amayimba mulungu paliponse pa ine ndi mulungu konsekonse ine ndimaganiza kuti mkwatulo wafika ine ndinayang'ana pozungulira pamenepo ndikuona ngati aliyense alipo izo zinali zodabwitsa kwenikweni ine ndikuyamikira zimenezo ife tikhoza kumakhala nazo izo pafupifupi nthawi iliyonse inde bwana ndizo ine ndinangolowa mkati inali nthawi yoti ndimve zimenezo ndipo ine ndaphonya kuyimba konse kwabwino misonkhano imeneyi chifukwa ine ndimaganiza mwina kuti ine ndimangokhala wotangwanika kwambiri inu mukudziwa momwe zimakhalira anthu amabwera pa ndege, sitima ndi iwe iwe sumadziwa nkomwe izo ino mukuona chifukwa izo zimangobwera mwa foni. Iwe umayenera kupita kwa iwo kukakumana nawe iwo ndi kuwapempherera iwo ndi kuli konseko izo zimangopita mosalekeza ndipo kenako nkuyesetsa kuti uwerenge aponso izo zimapangitsa izo kukhala vuto ndithu koma nthawi zonse timakhala wokondwa kukumana ndi anthu ndi kuwachitira zomwe ife tingathe chifukwa ndizo zathu ife antchito anthu kwa ambuye yesu khristu kwa anthu ake mu tsiku lino ndipo ife tingakonde titamachita zambiri kuposa momwe ife timachitira koma ife sitingathe mtumika anathamangira mawa uno kusokonezeka kwa mitsempha mangosweka basi munthu wabwino ndipo chifukwa chakuti iye anangogwiritsa ntchito anayamba kudzuka ndipo mtsikana wake wang'ono anali atayima mchipindamo iye anangoyamba kuzungulira iye anali atavala zovala zogonera zofiira anati chinthu chomaliza chimene iye akukumbukira chinali kadontho kakang'ono kofiira kakuzungulira kuzungulira monga choncho anatuluka panja mwaona ndipo chotero iwo anathamangira naye mwamba chotero ndizo ndi ntchito yochuluka kwambiri inu mwaona inu mukukumbukira kuti ndinu azimphamvu ndipo ife timaganiza kuti katundu yenseyo ali pa ife koma inu mukudziwa mulungu ali nawo antchito konsekonse akuti azisamalira zina zonsezo ndipo kotero ife timangochita mopambana momwe ife tingathere koma mtumiki wachisomo akuyesetsa kuti achite zonse zomwe iye angathe masiku otsirizano kwa ambuye wake ine ndikutsimikiza ndipo ambuye anamuombola iye pomwepo iye ali bwino basi ndipo anamubweretsa iye ndikumuzungulitsa mwa nthawi zonse ali bwinobwino amapita pa njira yake akusangalala ndipo chinthu chachikulu chinachitika ine basi sindikufuna kuti ndiyambe pa zinthu izi koma inu mukudziwa ine ndinamuuza mkazi wanga ine ndinati tsopano akhala wina wake akubwera kuntunda uko ndipo iye akhala mamuna wamfupi wojintcha watsitsira kuda ndi maso akuda iye adzawerenga chikwangwani icho ndipo adzayamba ku koma iwe udzamuyitani iye waona ine ndinati chifukwa ambuye ali ndi uthenga wa iyeyo ndipo ine ndinadzuka ndikukatsegula baibulo ndipo ine ndinati ine ndizika zinthu izi apa kuti iwe uone kuti ndizo ndendende zomwe ambuye akufuna kuti iye adzachite zaka 8 zapitazo bambo wa chipoland ochokera ku poland anauka ku poland pa nsonkhano iye anabwera pa nsanja ndipo iwo anati kapena mzimu woyera unamuyang'ana iye unamuuza iye unati inu mwangosokonezeka ndizo zonse iye ankaganiza kuti ndanena ndi ine zimenezo koma unati mzimu woyera utanena iwo unakhala naye nthawi yonseyo ndipo pomaliza pake unamukokera iye kuchokera ku mzinda wa Kansas kupita mchipindachi usiku wa thawu ndiyeno iye anasokonezeka kwenikweni pamene anamva za ubatizo wa madzi uja iye anapita ku hotelo yake ndipo mzimu woyera unati dzuka tsopano ndipo upite ku mtunda uko wina wake amafuna kubwera naye iye koma iye anakana izo chifukwa m'masomphenyawo iye anabwera yekha mukuona ndipo chotero ndipo iye njonda ngati amafuna kuwerenga chikwangwani anayambapo anadzatembenukira kumbali ndipo mkazi wanga anamuyitana iye ndipo ine ndinapita pa khomo ine ndinati ndi iyeyo muloleni iye abwere iye anati kodi ine ndichite chiyani iye atatha kuona iye anati tsopano ine ndaziona izo ine ndinati ine ndikufuna ndikuonetseni inu ichi kuti inu mudziwe tsopano inu mwaona ine ndinati ambuye anandiuza ine kuti inu mukubwera inu mukhoza kumufunsa iye ine ndinati tsopano lemba lake ndili muwerenge izo pomwe apa inu musanapitirire chabwino iye ali pano kuti abatizidwe mudzina la yesu khristu tsopano chotero iye akhoza kukhala kuti ali pano tsopano kwa zonse zomwe ine ndikuzidziwa kodi inu muli pano mbale wa ku Poland mbuyo uko iye wakhala pakona inde imirirani kwezani dzanja lanu mwamba kuti iwo akhoze kukuonani inu pamenepo chabwino kuona mzimu woyera izo zimangochitika nthawi zonse anthu ambiri amaganiza kuti masomphenya amangobwera pa nsanja izo zimakhala zisanayambe nanga bwanji zimenezo mbaliliwo basi kuli konse maona chabwino pano ndi malo ang'ono a izo pano ndi pamene zoje pachabe zimachitikira kunja uko nkomwe izo zimachitika usana ndi usiku onse inu maona iya mufunseni mkazi wanga ndipo iye kapena iwo ndi oyandikana nawo wanga kumbuyo uko mbale udu ndiwo onse omwe andizungulira oh my izi ndi zinthu zapang'ono pano ndi zinthu zazikulu zomwe zimachitika kumeneko tsopano ndipo theka sizinafotokozedwe mkomwe ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha izi podziwa kuti ambuye wathu akubwera posachedwapo ndipo ife tidzakakhala ndi iye kwa nthawi zonse pamenepo osati kwa nthawi zonse koma kwa muyaya kwa muyaya tsopano ambuye akalola ine ndikukhulupirira kuti ndipa 18 la mulungu pa sabata la mulungu pa sabata pa 18 linali ndi nkhondo yoyipa satana anayesera kundipatsa ine chimfine ichi chomwe chikuyendayenda kuzungulira kuno ine ndimangopitirira kumachibwezera icho kwa iye ndipo iye amandipatsanso ine ndipo ine ndikuchibwezeranso icho kwa iye chotero ndipo chotero ndithudi ndakhala ndikumenya kankhondo kakang'ono chotero ife mwina mwake tithana nayo nkhondoyo sabata ya mawa ndiyeno ambuye akalola pofika la mulungu lotsatira pa 18 ndipo ife tidzayesa kuti tidzabweretse msonkhano wina kuti tidzapempherere anthu odwala chifukwa iwo ali zinthuzo zikuthandizira ndikuthandizira ndi zazidzidzi zowonjeza zenizeni ife tikuyesetsa kuzisamalira mwachangu momwe ife tingathere ndipo maola onse a usiku ndi chilichonse zomwe zimabwera ndikupita chotero pa 18 ife tidzakhala ndi msonkhano wa nthawi zonse wa machiritso ndipo ngati inu muli nawo ena awokondedwa anu omwe akufuna kuti adzapemphereredwe chabwino inu mudzawabweretse iwo kapena mudzawabweretse iwo muno pa nthawi imeneyo tsopano pali anthu ambiri akuchepa chinthuyo amandiwuza ine anati iwo amabwera mu nthawi yake kuti adzakhale muno pafupifupi 5 koloko anati sipamakhalanso mkomwe malo amagalimoto awo kapena sikisi chotero iwo ine ndinati chabwino inu awa ndi abale athu odzatichezera kuchokera kulikonse anthu azitumiki ambiri ine ndinati iwo akukhazikika pakuphunzitsa kwa izi ndipo ife tikungoyesera kugunda mfundo zikuluzikulu ndipo kenako mtsogolo pang'ono bwanji ife tidzakhala nazo izo mu bukhu kuti inu mukhoza kudzaliwerenga ilo ndipo ilo lidzakhala pang'ono tidzakhala ndi zina zowonjezera pang'ono kwa ilo chifukwa usiku ine mukuzindikira mausiku angapo apitawa ine ndakhala ndikuyesetsa ndimatero ndimasungira mawu ine maona chifukwa chimake chachikulu chija ndi chimene ine ndikufuna kuchiona pamenepo pamene vumbulutso la khristu lidzapangidwe mu mbado uno mwaona zachimene icho chili ndipo tsopano ife tisanambe kuwerenga malemba ndipo ine ndikudziwa kuti mawa ndi tsiku lalikulu la zamalonda pamene ife tonse tidzayenera kuti tidzapite kukagula zofunikira zathu zapanyumba zaloweruka usiku ndipo ife tikuyenera kuti tikagule izo loweruka madzulo kapena loweruka mawa limodzi kuchitira kuti tidzakhale ndi usiku waloweruka wopanda zochitika kuti tidzabwere kutchalichi kotero ife tiyesera kuti tituluke molawirira usiku uno kuti inu musakhale wotopa kwambiri mawa kuti mukatenge izo ndiyeno nkudzabwerera kumsonkhano wa masana ndi abale kuno ndi matepi ndipo komanso mawa usiku tsopano kodi tingangoyima kwa mphindi kuti tipemphere ngati inu mungathe ine ndikudabwa ife tisanapemphere ngati alipo aliyense pano amene ali ndi zopempha zapadera zapemphero ngati inu mungalole kuti izo zidziwike ndi dzanja lokwezedwa mulungu amaona tsopano mukuona ngati ife tili mdziko losowa kapena ayi abale ine ndikuganiza 95 kapena 98 pa 100 aomvetsera anakweza manja awo pamenepo tsopano kumbukirani inu simungasunthe mkomwe popanda mulungu kudziwa izo mukuona iye anadziwa zolinga zanu iye anadziwa zomwe inu mukuzipempha tiyene tiweramitse mitu yathu atati achisomo akumwamba ife tikuyandikira chiyero chanu usiku uno mpando wanu wachifumu kudzera mulonjezo lanu lomwe inu munanena kuti inu mudzatimva ndipo ngati ife tingakhulupirire inu mudzatipatsa ife zomwe ife tazipempha ndipo ife tikuvomereza zolakwa zathu zonse ife tikuzindikira mbuye kuti ife sitili woyenera aliwonse amadalitso anu ife ndife osayenera ife ndife palimodzi osayenera ndipo ife sitikubwera ngati kuti ife tinali woyenera ndipo kuti ife tingachite china chake chachikulu o atate pamene ife tiyang'ana pa Calvary izo zimachotsa ukulu wonse kuchoka pa ife. Ife siti madziwa china chili chonse pamenepo, koma Kristu ndi iye wopachikidwayo. Ndiye pamene ife tiona kuti iye anauka pa tsiku lachitatu molingana ndi malemba kwa kulungamitsidwa kwathu, anabwereranso masiku 40 pambuyo pake mumaonekedwe a mzimu woyera kuti adzakhale ndi ife mpaka kuonekera kwake kuonekera mlengalenga pa nthawi yotsiriza. Ndipo ife tikuona kuti nthawi yotsiriza ikuyandikira mwachangu kwenikweni tsopano. Ndipo ndife anthu osangalala kwambiri Ambuye chifukwa chakuti inu mwatipatsa ife mwayi waukulu uwu. Ndine wothokoza kwambiri Atate kuti anthu omvetsera awa akukhala ndi mitima yowera mitsa ndi kumamvetsera. Ndi yeno Ambuye ine ndikupemphera kuti inu muyeretse milomo yanga usiku uno. Ndipo usiku uliwonse ndi nthawi iliyonse yomwe ine ndizabwere pagowa lanu kudzayankhula ndi anthu anu, chifukwa Ambuye musadzandilole ine kuti ndidzayankhule chilichonse cholakwika. Inu mukanali nayobe mphamvu yotseka pakamwa monga ine munachitira mu dzenje la mikango ndi Danieli. Ndipo ngati ine ndinganene chilichonse chomwe sichinali mogwirizana ndi chifuniro chanu, mudzatseke pakamwa panga Ambuye kuti ine ndisachiyankhule icho. Mulambalale maganizo anga, mundiike ine pa njira yoyenera Ambuye, pamene sindidzayankhula chilichonse koma choonadi, pakuti ine ndikuzindikira kuti mu tsiku lalikulu limenelo anthu awa adzakhala akudikirira kumeneko pa kudikirira molingana ndi utumiki umene ine ndawalalikira iwo. Ngati inu mubwera kudzatenga iliyonse ya nyenyezi zanu ndi angelo anu, atumiki anu, antchito anu, iwo adzayenera kuti adzapunthidwe poyamba molingana ndi mauthenga awa amene takhala tikulalikira pano. Inu mudzafuna kuti iwo adzayankhire antchito anu. Sopano Atate, ine ndikupemphera kuti inu mulole mzimu woyera uyankhule ndipo osati munthu, muvinire mitima yathu kuti ife tikhoze kumumva iye. Ine ndikhala ndikumvetsera Atate, ndikupemphera kuti inu muchiritse odwala ndi osautsika. Zonse zomwe anthu akuzisowa kulikonse, mulole chisomo chanu ndi chifundo zikhale ndi iwo. Mupereke chopempha chilichonse chimene chadziwitsidwa usiku uno pokweza dzanja kunja kudutsa mdziko lonseli pamene ena ambiri akuvutika, ngakhale iwo amene akuyimiridwa ndi mipango iyi. Ndipo zopempha izi zimene zili pansi pa dzanja langa pa, mulole mzimu woyera uyankhe Atate, ndipo muchiritse odwala. Yankhulani ndi ife tsopano kudzera mu mawu anu olembedwa mwa mzimu woyera. Ife likupempha mu dzina la Yesu, amen. Khalani pansi. Tsopano usiku uno mwatentha pang'ono mchalichi, mbado waukulu wa mpingo wa Laodikaya ukubwera. Ndipo usiku uno ife tikuyandikira ku mbado wina waukulu wa mpingo umene uti ukhale mbado wa mpingo wachisanu. Ife tinatenga mbado woyamba wa mpingo umene uli Efeso. Ine ndikhoza kuwerenganso izi kachiwiri pachiyambi. Izo zonse zinalembedwa ndipo chotero ine ndikufuna kuti ndikuwerengereninso inu kwa inu amene mungafune kuona pa mapepala anu. Mbado wa mpingo woyamba unali mbado wa mpingo wa Aefeso kuyambira AD 55 mpaka 170. Paulo anali nyenyezi yake, ndipo iwo unali mbado wa mpingo woyamba. Ntchito zopanda chikondi ndilo linali dandalo la Mulungu. Mphoto yake inali mtengo wa moyo. Mbado wachiwiri wa mpingo unali 170 mpaka 312. Irenias anali mtenga wa tsikulo, ndipo dandaulo linali kuzu, linali masautso ndi mpingo wozunzidwa, mphoto korona wa moyo. Mbado wa mpingo wachitatu unali Pergamo. Mateni woyera anali mtenga wa mpingo umenewo. Mbado wa mpingowo unali kuyambira 312 mpaka 606. Dandaulo linali chiphunzitso chabodza, kunama kwa Satana, maziko a ulamuliro wa upapa, ndipo chikwati chinali mpingo ndi boma pamodzi, mphoto inali mana wobisika ndi mwala woyera. Ndipo mbado wa mpingo wachinayi unali Tiatira. Kolamba anali ngelo wa mbado wa mpingo umenewo, mthenga 606 mpaka 1520. Ndipo mbado wa mpingo unali kudolola kwa upapa, mibado ya mdima. Unali usiku wotsiriza, inu mukudziwa, mibado ya mdima. Ndipo mphoto inali mphamvu yolamulira mafuko ndi nyenyezi ya mmawa kwa mngelo. Tsopano usiku uno ife tikuyambira pa mbado wa mpingo wachisanu umene uli mbado wa mpingo wa Sade, Sarda. Ndipo wantenga kumbale wa mpingo uwu anali Martin Luther, akukhala wodziwika kwambiri kwa wophunzira Baibulo kapena mphunzitsi uyu kapena munthu wamba kani lero. Ndipo mbado wa mpingo umenewo unayamba mu 1520 ndipo unadzatha mu 1750. Ndipo mbado umene ife timautcha mbado wokonzanso, ndipo dandaulo linali kugwiritsa ntchito dzina lawo lomwe. Ndipo mphoto ya wotsalira wapang'ono amene anatsalira inali kuyenda pamaso pa iye muzovala zoyera, ndipo mayina awo mubukhu la moyo wa mwana wankhosa. Ambuye atidalitse ife pamene tikugwira ntchito tsopano. Tsopano ife tikuyambira pa ndime ya 1 ya mutu wa 3 ya mbado wa mpingo uwu. Uthenga wa kusadi nthawi ya kukonzanso, wotsalira wapang'ono wokhulupirira anatsalira basi pafupifupi kutheratu. Tsopano kwa ena mwawabwera kumene ndikhoza kunena pa izi apa kuti inu musatsalire mbuyo muizo ndi zakhambi kani, ndipo nthawi zina ife tifika pamene ife tidzakhoze kuyika mauthenga athu pa kuzijambula izo nkubwera masana, ndipo nkudzazikonza izo ndikhoza kudzachita izo la Mulungu. Tsopano izi chilichonse chikuyimira woya mbado wa mpingo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ichi kuyambira ndi Philadelphia. Ndipo ichi apa chikuyimira mphamvu ya chipentekoste kapena mpingo umene unali pa pentekoste. Iwo unali mpingo waukulu ndithu pa chiyambi, koma iwo anayamba mzimu wa chipembedzo ukubwera pakati pawo ukuyesera kuupanga chipembedzo mpingo zomwe zinkatchedwa ntchito za Chinikolai. Kodi mukukhoza kundimva ine kumbuyo uko? Eya, chabwino, ntchito za Chinikolai. Tsopano icho sichinali chiphunzitso apobe. Ndiyeno ife tinatenga mawu ndi kuwaswera iwo pansi zomwe zinali ntchito zomwe zinali Chinikolai. Ilo ndi dzina la chilendo kwa ife, Chinikolai. Totero ine ndinatenga Chigriki ndipo ndinachiswa icho. Ndipo nikao amatanthauza kugonjetsa kapena kulakika kapena kulanda china chake. Chinikolai lai ndi mpingo anthu wamba. Chinikolai ntchito zomwe zinkayesera kuwalanda anthu wamba ndi kukayika madaliso onse. Ndipo mmodzi yekhayo amene angawerenge Baibulo, mmodzi yekhayo amene angapereke kutanthauzira, ayenera kukhala bishopu kapena munthu wina wamkulu wa mpingo. Ndipo ife tikupeza kuti mumbado wa mpingo wachiwiri iwo kanayamba kufikira kunja. Ichi chikadali Pentekoste, ndipo ichi ndi chipembedzo. Tsopano mumbado wa mpingo wachitatu Pegamo, Pentekoste anali pafupifupi atafinyirira kunja, koma chiphunzitso cha chipembedzo icho chinadzasandulika kuchokera ku ntchito apa njira yonse mpaka ku chiphunzitso apa. Pamenepo iwo anali atalowadi kwenikweni, anakwatirana pomwe apa, iwo anakwatirana gulu ili apa lomwe linali litagonjetsa magulu a Chipentekoste. Tsopano momwe ine ndikunenera izi abale, zimenezo ndizoona zenizeni, zimenezo ndimogwirizana ndi zolembedwa zopatulika za mbiri ya kale. Mabuku a Nicene Council, Fox's Book of the Martyrs ndi zolemba zonse zazikulu za magedzana. Ine ndili nazo zina zazolembedwa zakale kwambiri zomwe zilipo. Ndipo mmodzi aliyense ine ndikunena izi osati ndi sindikunena kuti ndine wa Pentekoste, izo sindikutanthauza kuti pamene ine ndikuti Pentekoste, izo sizikutanthauza bungwe ili la tsiku lino limene ife tikukhalamo. Amenewo ndi olakwa basi monga ina onsewo, koma ine ndikutanthauza Chipentekoste chenicheni, mzimu weniweni wa Mulungu ndi chiphunzitso cha pachiyambi, ndi madalitso apachiyambi, ndi mayina apachiyambi, ndi chilichonse ndendende momwe izo zinayambira pachiyambi monga momwe zinkayendera mu Baibulo. Tsopano ndiye pamene ife tikubwera ku mbado uwu ndi mukuona atalo omwe Pentekoste wafikako. Kodi inu mukutha kuona izo kumbuyoko bwinobwino? Kodi inu mukutha kuzimvetsa izo kumbuyoko? Chabwino. Tsopano apa kubwera usiku watha mbado waukulu umene ife tilimo apa Konstantini, Konstantini K-O-N-S, ine ndilemba izo. Iye pokhala wachikunja anali anawafunsa Khristu awapa omwe anali ndi chiphunzitso cha Chinikolai ngati iwo angapemphere kuti iye akapambane nkhondo ena yake chabwino iye akanadzakhala mkhristu pa nthawi imeneyo pamene iye anali ku nkhondo iye analota loto kuti iye ayenera ndi mtanda woyera umene unayikidwa patsogolo pake iye anati ndichi iwe ukapambana ndipo uko nkulondola kenako iye anadzutsa gulu lake la nkhondo ndipo anajambula pa zishango zawo mtanda woyera ndipo amenewo anali malo obadwira kapena chiyambi cha dongosolo la chikatolika lero lotchedwa Knights of Columbus. Tsopano, Konstantini pali inu simungakonkhe chinthu chimodzi kumbiri zakale za iye kukhala wotembenuka. Iye sanali kanthu koma tambwali wa ndale. Iye anali nalo mmalingaliro mwake ganizo lakuti lakuti agwirizanitsa ufumu wake ndi kuupanga iwo kukhala wamphamvu. Chotero iye mwa iye mwini pokhala wachikunja ankapembedza mafano. Kenako iye anaona kuti chiphunzitso cha chinikolai chinali pafupifupi chinafinyiriratu mpaka kufika pamalo. Chotero iye anagwiritsa ntchito njira yomweyo imene ife tinayipeza usiku wa thawu. Ndipo Yesu ananeneratu izo zaka 304 izo zisanafike pochitika. Kuti iye akanadzaphunzitsa chiphunzitso cha Balaamu momwe kuti Balaamu anawanyenga ana Israeli anawapangitsa iwo kuchita ziwerewere ndipo anapereka anatenga zinthu zoperekera ku mafano kudya zinthu. Tsopano ife tikudziwa kuti kudya zinthu izi zoperekera ku mafano chomwe izo zinali kwenikweni kunali kupembedza akalowamo iwo ankagwadira mafano. Anabwerezetsanso mafano mu mpingo wa Chikhristu chimodzimodzi monga momwe Balaamu ankachitira kumbuyo uko. Anapangitsa Israeli kuti achite ziwerewere kuti apite ku phwando lalikulu ili la fano. Chabwino, Konstantini anachita chinthu chomwechomwecho ndi kachitidwe kake. Ndipo iye anapanga mpingo, iye anapereka zochuluka ku Nicene Council. Ndipo kenako iwo iye anapanga nyumba zazikulu zochuluka zimene iye anali nazo. Ndipo iye anazisandutsa izi kukhala macharichi. Ndipo kenako iye anapanga guwa lalikulu la nsangalabwi la nsembe lokongoletsedwa ndi golide ndi miyala ya mtengo wapatali. Pamwamba pakepo iye anayikapo ngati mpando wachifumu. Ndipo iye anampanga munthu mmodzi mtsogoleri ngati iye ankacheda pamenepo bishopu. Ndipo anakamuyikapo iye pa mpando wachifumu umenewo Boniface III analongedwa ufumu. Sikuti iye amangoyenda kokha atavala zovala monga wosauka ankachitira koma iwo anampangira iye mwinjiro wabwino kwambiri ndipo anamuveka iye ngati mulungu ndipo anadzamukhazika iye pamenepo ndipo anamutcha iye vika kapena Vicarius Filii Dei. Izo zimatanthauza malo mwa mwana wa mulungu. Tsopano izi zili kwa iye amene ali ndi nzeru. Jambulani, lembani zimenezo. Vicarius Filii Dei, ndiyeno inu mukajambula nzere pansi apa ndi kuonkhetsa manambalawo ndipo inu mupeza ndendende chimene mulungu anati chinemba cha chirombo chinali 666. Mukuona Vicarius Filii. Tsopano ine ndinafikako ku Roma ndipo ndinafikako ku Vatican ndipo korona wapatatu ulamuliro wa Gehena kumwamba ndi Purgatorio. Mukuona ndinaiona nduwirayo, ndinaona chovala, ndinaona zonse pomwe apo kweni lachinayi masana pa firigo loko ine ndinayenera kukumana ndi papa womaliza yomwe anali kumeneko Baron von Blomberg anali ndi ndipo kenako iye anati tsopano pamene ili mukupita mbale Branham chinthu choyamba chimene inu muyenera kukachita ndi kugwada pa bondo lanu la kumanja ndi kukapsopsona mphete imeneyo. Ine ndinati izo ndiye ayi, izo ndiye ayi, mungu oyiwala zimenezo. Ine ndinati ine ndimapereka, ine ndilibe kanthu kotsutsana naye munthuyo iye, koma ine ndinati pali chinthu chimodzi ine ndimpatsa munthuyo udindo wake ngati iye ali mbusa, izo ndi zabwino, bishopu, heredala, dotolo, chilichonse ine ndidzapereka ulemu kwa munthuyo mokondwera. Koma kumupembedza munthu ine ndimapereka ulemu wanga kwa munthu mmodzi, Yesu Khristu, ndiye munthu yekhayo yomwe ine ndingamugwadire. Ine ndinati ingoyiwalani zimenezo, ingochotsanipo zimenezo, ine sindingachite zimenezo. Ndipo kotero ine ndinabwerera ku nyumba, ine ndinapeza kuti kunali wa Chimerika wina wamkulu yomwe anachita zimenezo na Yesu Teddy Roosevelt. Iye anakana kuchita zimenezo chifukwa cha mukumbukira zimenezo mu mbiri yakale kuti iye anakana kuti amuone papa chifukwa iye amenera kuti amupsopsone mphete yake kapena iwo anali atavala iyo pa chala cha chikulu aponso inu mukudziwa. Chotero ayi izo ndiye ayi chotero ndiye komabe mu tsopano monga Balaamu ndiye ife tinapeza usiku wathu uko tsopano apa poyamba ife tisanachoke apa iwo anaupanga chita ganya mpingo ndipo anakwatira anatenga malingaliro ena achikunja mafano achikunja omwe anali mu mpingo mulungu wa Jupiter, mulungu wa dzuwa, mulungu wa Mars, mulungu wa Venus ndi mafano onse awo a milungu ndipo iye anayichotsa yonseyo kuyichotsa mu milingo ya chikunja ndipo anakayikamo Paulo, Petulo na Maria onse amenewo ndipo anati viva wanu ndi uyu chifukwa Yesu anamuwuza Petro ine ndikukupatsa iwe mafungulo ndipo iye ndi wolowa m'malo wa utumwi chimenecho chikadali chiphunzitso cha chikatolika mpaka lero ndipo iwo anayikamo mafano ndipo kodi iwo anachita chiyani anabweretsa kupembedza mafano mu Chikhristu chotchedwa Chikhristu osati Chikhristu chenicheni chifukwa chi Pentecost apang'ono tsopano kumbukirani ine sili kuti ine sili nati a Baptist a Methodist a Presbyterian iwo ali mkati onsewo koma chenicheni chipangizo chenicheni cha Mulungu chinali Pentecost chinali ndi ndipo chidzakhala chimenecho nthawi zonse ndi kumene mpingo unayambira pomwe apa ndi mphamvu ya Chipentekoste tsopano inu mukuti kulondola uko mbale brana ine ndikufunsani inu kuti mulenge mbiri zakale ndipo muyang'ane pansi kudutsa mzere wa nthawi mpaka pano ndipo mupeze ngati mmodzi aliyense wa enieniwo anawoona mulungu sanagwiritsitse kumadalitso a Chipentekoste amenewo anayankhula malilime anatanthauzira malilime amakhala ndi zizindikiro ndi zodabwitsa amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu chilichonse chimene atumwi ankachita iwo ankachita nawonso kumatsika kudutsa monse mmenemo ndi chifukwa chake mmenemo powerenga mbiri yakale ine ndinatenga Paul ndi Elenius ndipo mpaka kwa Martin woyera kolamba aliyense wa amuna amenewo matsika mpaka mbado uno kuno anali ndi zizindikiro ndi zodabwitsa chabwino iye anati iwo anali choyankhulira chinali ndi pang'ono kodi zili bwino pamenepo chabwino ayi iwo akupukusa mutu wawo iwo sakukhoza kumva nkomwe tsopano bile chabwino kodi mukutha kodi ziku tsopano ili mukundimva ine tsopano tsopano banji pamenepo kodi ziliko bwino eya aliyense akuti chabwino po iwo walephera malikisa amodzi zabwino zabwino tsopano mumbado uwu apa ndiye pamene iye anapanga chinthu chachikulu ichi ndipo nkudzamuyika munthu uyu apa ngati bishopu apa dziko lonse pa mipingo yonse nkudzawapatsa iwo ndalama zochuluka ndi zina zotero ndipo kuwalonjeza iwo ndipo nkulumikizitsa mpingo ndi dziko pamodzi ndikulola mpingo uzilamulira boma anamupanga iye kukhala munthu wopambana chotero apo pali ndendende zimene Konstantina anachita ndi chinthu chomwechomwecho chimene ife tinachipeza uko mu mpingo wina uwu kuti nzomwe Mulungu ananena kuti masiku a Eliya kuti iwo anamulola mkazi uja Yezebeli kuti agonjetse ana ake izo zinachitika mu mbado wa mdima ndipo tayang'anani apa pamene Pentecost ili tsopano mayi mayi anangoyipangitsa mdima iyo ndipo kwa pafupifupi zaka 1000 izo kuyambira pafupifupi 500 mpaka 1500 londola ndiwo 606 mpaka ma 520 ndi manambala enieni koma pa zaka 1000 iwo adzatero kuzunza kwa magazi mukawerenge mbiri yakale tsopano mkatolika adzakuwuzani inu kuti mpingo wa Chikhristu iwo anali mpingo wa Chikhristu iwo ndi mpingo wa chipembedzo cha Chikhristu koma Chipentekoste ona ankatulutsidwa panja nkukaphedwa ndipo anaphedwa ndi kuphedwa ndi mapapa ndi mabishopu ndi ena otero mwa magazi momwe izo zikanakhalira tsopano tsiku lina izo zidzanditengera ine moyo wanga maona kunena zimenezo koma ndicho chinthu chimodzi chotsimikizika ine ndikudziwa njira yomwe ndikulowerako tsopano ine ndikudziwa zikungo ukhabe magazi koma olalo likufika tsopano lomwe inu mukuona mogwirizana ndi zomwe zikuchitika mufuko kuti sipatenga nthawi yayitali inu musati mubwerere konse kuchoka pa icho icho ndi choonadi khalani molondola ndi icho musakanize magazi anu monga iwo amutsiku limenero tsopano apa inu mukuona zomwe zinachitika ndiye apa chiphunzitso cha Yezebeli chinadzalowamo Yezebeli anali mkazi wachikunja yemwe Ahabu anachita chinthu chomwe chomwecho chimene Konstantini anachita. Anakwatira mkazi uyu pofuna kuti alimbikitse ufumu wake. Ndipo anabweretsa makupembedza mafano mu Israeli. Ndende basi monga momwe Konstantini anachitira kumbuyo uko, ndipo Pentekoste inali pafupifupi idatheratu kwathunthu. Tsopano Mulungu anamuchitsa Martin Luther. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire momwe izo zimachitikira apa. Ndipo pafupifupi kuzimiriratu kwathunthu. Ndiye Mose mbekezera zinambira apa, ndikumatsikira musi apa kachiwiri. Ndipo ine ndinakhala ngati ndinalemba izo pamenepo chifukwa ndi phunziro lalikulu la Mulungu siku. Ambuya akalola. Tsopano ine ndikukhulupirira ife takhala ngati takodwapo kale tsopano pamene ife tili. Tsopano pomwe apa umu ndi mbado wa mdima pomwe apa kuyambira 1500, kuyambira 606 mpaka 1520. Momwemu umu ine ndizika izi apa kuti inu mudza 606 mpaka 1520. Umenewo ndiwo mbado wa mdima, mpingo uwu pomwe apa mbado wa mdima. Tsopano mpingo uwu umene ife tikufikamo tsopano ndi mpingo wa Luther. Tsopano pafupifupi aliyense kumbuyo uko anthu amenewo anafera mu amuna awa monga Ireniasi ndi Matini ndi Kolamba, ndipo iwo anazimirira. Ndipo tsopano mumutenga aliyense amene akufuna kufufuza mbiri yakale iliyonse imene inu mukufuna, ngati iyo ili mbiri yakale yovomerezeka. Ndipo pamene iwo akuwuzaninu kuti Patrick Woyera anali mkatolika, iwo sakudziwa zomwe iwo akunena. Patrick Woyera anatsutsa mpingo wa katolika, ndipo sanapite konse ku Roma. Ndipo anakana molimba chiphunzitso chawo, ndiko kulondola ndendende inu mupite kumpoto kwa inki kapena Ireland lero, ndipo inu mukaonako chinthu chomwecho. Patrick Woyera anali munthu wa Mulungu. Koma Patrick Woyera pamene izo zinanena mmenemo kuti iye anathamangitsa njoka zonse kuzitulutsa mu Ireland, zimenezo zinali nthano. Ndiyangati ayina amene munawerengapo ndikumvapo za William Tell akuambira apulo pamutu pa mwana wake, imeneyo ndi nthano ya katolika. Panalibepo mawu okhudza izo. Ine ndinakafikako kumeneko kumene ankaganizira kuti zinachitikako. Izo zinalembedwa pamenepo nthano, si choncho mu Switzerland. Ile ndine tinali tidakhala pamenepo pambali pa nyanja ya Lucerne, komwe iye anachita chinthu icho chinali. Iye anaombera munthu, izo nzoona, komwe osati apulo pamutu pa mwana wake. Izo ndi nthano chabe, tizikhulupiriro ndi zinthu. Izo sizinali nkomwe chomwecho. Iwo alibe zolembedwa za zimenezo kumeneko, kumene izo zinachitikira kapena chilichonse kuti iwo anayamba achitapo izo. Ndipo izo kwenikweni zikumulavulira iye panja pomwepo ndi kunena zomwe izo zinali. Tsopano koma mu izi sikwenikweni mbiri yakale imene imanena kuti iye anachita zimenezo, mwaona. Chotero tsopano umu apa mumbalo wa mpingo ndi pamene izo zinadzazilala kupitiratu kwathunthu osakhalaponso. Tsopano mumbado wina uwu mukubwera mbado wa kukonzanso. Tsopano zinthu izi kuno zitatha pafupifupi zaka masauzandi zakuda ndi mdima ndi kuzimirira ndi zina zotero. Monga choncho mpingo unakhala ngati unataya kupenya kwa Ireneas. Iye anali munthu wopambana, munthu wa umulungu. Momwe monse anali ma 100 ambiri a oyera ofunikira amenewo, omwe anapereka magazi a moyo wawo mwaulere atayima mu bwalo limenelo momwe iwo akanathera, mwaona. Chifukwa cha Khristu, chifukwa cha ubatizo mu dzina la Yesu Khristu, chifukwa choyankhula malilime, chiukitsiro cha Yesu Khristu chikukhala moyo mmoyo ndi kukhalapo kwake kwa umulungu kumeneko. Pamene anthu omwe amadzitcha okha Khristu ankawazunza iwo, ndiko kulondola, ndizo ndendende. Oh, ndi gulu la ziwanda loyenera Gehena, ine sitikudziwa chiyani. Anabwera monga choncho, ndipo anadzadzisonkhanira okha ndi kudzipangira okha. Amadzitcha yekha mneneri wa mkazi wotanthauzira wa uzimu wa mawu. Palibe aliyense amene amadziwa zimenezo koma iwo. Amadzitcha yekha koma iye ndi wabodza, mukuona, ndi zimenezotu, mwaona. Koma mu nthawi yomweyo anamutengera mngelo wake kumeneko, ndi choonadi. Choonadi nthawi zonse chidzabwerera kwa ichi, mukuona. Nthawi zonse chimabwerera kuchapa chiyambi, chifukwa Mulungu samasintha kuchoka kwa icho. Tsopano ndipo ife tinapezanso kuti usiku atha ife tisanasiye izi kuti izo zikhazikike mu mtima mwanu. Sikuti zinangotero mwachoyimira. Yezebeli iye anali ndi mwana wankazi, ine mukukumbukira zimenezo. Ndipo chivumbulutso 13 anati mpingo wa chinyengo uwu Roma unali ndi ana akazi, iye anali mayi wa timahule. Zoona zimenezo, Yezebeli anali ndi mwana wankazi Ndipo kwa Yezebeli anachita chiyani ndi mwana wake wankazi? Onani momwe zinthu zonsezo zoyipira ndi mitunzi. Yezebeli anaonetsetsa kuti mwana wake wankazi akwatiwe ndi Yeromu, yomwe anali mwana wa Yehosafati mu Yudeya. Israeli anali atagawanika pa nthawiyo. Monga chonchi, apa pali Yerusalemu apa, ndipo apa pali Yudeya apa. Chabwino, Ahabu anali apa, ndipo Yeromu anali apa. Chabwino, Yezebeli anali atagonjetsa izi. Israeli yense anatenga mafano. Ndiye onse kupatula Eliya ndi kagulu kakang'ono kokhulupirika kaja. Chabwino, tsopano kumbali ina iyi Yeromu amayang'anira Yuda. Ndipo pamene iye anali ndi mwana mwa Ahabu, iye anamutenga mtsikana uyu ndipo anakamukwatitsa iye kwa mwana wa mwamuna wa Yeromu, kapena kwa mwana wa mwamuna wa Yehosafati yemwe anali Yeromu. Ndipo anabweretsa kupembedza mafano mu Yuda. Ndipo anayika maguwa achikunja mu Yerusalemu. Ndizo ndende zomwe mpingo wakatolika unachita. Iye anaphatikapo chiphunzitso chake chachipembedzo ndi zina zotero, ndi kuchotsa mzimu woyera mu mpingo kumusi kuno ndi mwana wake wamkazi, achilutera amethodisti, abaptisti, apentekoste ndiyena otero. Ndizo ndende zimene iye anachita. Baibulo linati iye ndi mayi wa timauhule. Tsopano inu mungoyang'ana kudutsa malemba, inu mukaona china chosiyana motsembana malemba, ndipo mbiri ya gale ikumenya ndende pa mfundo zomwezo, inu mudzabwere kwa ine ngati njonda. Mukuona uko nkulondola mulibemo mmenemo. Zipembedzo izi ndizo zinthu zachiphe zomwe ife tinayamba takhalapo nazo mu Chiprotestanti. Yesera kuwapanga anthu kuti aziuyendetsa mpingo pano lina longa ilo lomwe linadzakhala pa mpando wachifumu umenewo. Bishopu wamkulu oyang'anira onse a Pentekoste. Chabwino, tsopano ndiloleni ine ndione chiphunzitso chake ndi chani. Iye amabatiza mu dzina la Yesu, iye sangabwere mu izi. Ayi bwana, abale inu mawakana iwo. Ndipo izo zakanidwanso na zonso. Ine ndikupatsani inu kuti mumvetsetse kuti aliyense wa inu asapite ku msonkhano kumeneko. Chala pansi, ka inu mukudwala bwanji muzitalikire kutali. Zilibe kanthu kuti Mulungu akuchita chiyani ngati inu simukuyang'ana kudzera magalasi athu bwanji. Inu simukuzona izo nkomwe. Atenga fano la chirombo, ndipo fanolo linali ndi moyo woti liyankhule. Ndizo ndende kulondola. Inu simukuganiza kuti yakhoza kuyankhula, mudzangomuputa iye pang'ono nthawi imodzi. Ndithudi mukhoza kulowa m'mavuto. Ine ndikukumbukira Utasa, Oklahoma. Ine ndinali ine ndimalowa mu chisokonezo chootsa kumeneko. Zipembedzo zimenezo zinayamba kuzungulira pamenepo. Ndipo ine ndinali nditakhala mchipinda ichi tsiku lina, ndipo ndinaona masomphenya. Ine ndinaona kakang'ono kokongola kamwana kamphaka kakang'ono, ndipo iko kanali katagona pa pilo ya silika. Ndipo iko kanali kanthu kakang'ono kokongola kwambiri. Ndipo ine ndinapita pamenepo, ndipo ine ndimaopa mphaka. Ndipo ine ndinapita pamenepo, ndipo ine ndinayamba kumusisita iye. Ndipo iye amapanga inu mukudziwa momwe iwo amachitira phokoso loseketsa. Inu mukudziwa. Ndipo ine ndimamusisita iye. Ine ndinati kokongola kamphaka kakang'ono. Ndipo iye anati zabwino basi, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinayang'ana kuseri kwa pilo wake kunati mphaka wa Chipentekoste. Chabwino, ine ndinaganiza tsopano kodi zimenezo sizachirendo? Ndipo ine ndinati izi ziyenera kukhala masomphenya. Ndipo china chake chinati bola ngati iwe uzimusisira ubweya wake mbali ino zili bwino. Koma tsopano ngati wokufuna kuona chomwe iye wapangidwa nacho usisite ubweya wake chambuyo. Mukuona chotero pamene ine ndinasisita ubweya wake chambuyo, masa amenewo anatulukira obiriwira. Ndipo iye anali chirombo atayima pamenepo akundilavulira ine molimba amene iye akanathera. Maona kungosisitira ubweya wake chambuyo pang'ono pokha. Muwuzeni iye ubatizo wake mu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndi wamgerekezi komanso ndi wampingo wakatolika. Muone zomwe zimachitika kwa iye. Mukuona ubweya wake umadzukapo. Ine ndinabwera uko ndinati kwa mbale Jean ndi iwo kumeneko. Mbale Liwo ndi iwo. Ine ndinati ine ndithudi ndinali ndi masomphenya eneene azipembedzo za Chipentekoste mu izi. Tsopano mutu wa firi tiyeni poyamba. Sade ndi mpingo wakufa, ndi wakufa chifukwa iwo anaphedwa pa nthawi imeneyi. Basi kutambasula pang'ono kwa moyo, ife tipeza mu mphindi pang'ono zomwe izo zinali pangono boka kuchokera mu 1520 mpaka 1750 unali mbado uwu wa Sade ndipo nyenyezi kapena ngero wa nyenyezi yomwe inali mdzanja lake yomwe anali ngero kapena mthenga wa mbado wa mpingo menewo kodi zimenezo zikumveka bwino kuti nyenyeziyo inali ngero ndipo ngero ndi mthenga wa mbado menewo chabwino chabwino. Sobano ife tatsiriza ni msinkanso. Iye anafa kumbuyo uko, ndipo onse anadzabwera mu mphamvu ndi ulemerero. Mpingo ndi boma zinadzalumikizana. Ndipo kodi aliyense angakumbukire zomwe phunziroli linanena usiku atha, zomwe ambiri anthu amenewo ankaganiza zakachikwi zinali kuchitika. Ndipo onse kubweretsa mu zakachikwi popanda kubwera kwa Kristu. Mukuona? Kubera kwa Kristu kumabweretsa zakachikwi chinthu choyambirira. Ndipo mmasiku amenewo iwo anali ngati inu mungatenge mbiri yakale inu mudzapeza kuti iwo anali nawo a Yesu abodza amene anadzaukapo ndi china chili chonse mwaona. Ndipo mpaka iwo ankaganiza kuti papa anali Yesu kumamutcha iye vika malo mwa mwana wa Mulungu. Eya, Mulungu wamkulu woyera chomwecho atakhala pamenepo. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake. Baibulo limanena kuti pamene Yesu adzabwera iye asanafike padzauka aneneri abodza ndipo padzauka Yesu abodza ukonkulondola. Taonani apa koma ndiloleni ine ndingogwetsera ichi mu mtima mwanu. Tipadzakhala konse Yesu atapondetsa phazi pa dziko lapansi lino mpaka mpingo utakwatulidwa ndipo utapita. Tsopano inu mungosunga zimenezo mʼmalingaliro. Chifukwa padzakhala Khristu abodza atadzaukepo. Koma Yesu sadzakhala kuno pa dziko lapansi. Chifukwa lipenga lidzalira. Ndipo iye sadzabwera konse. Ife tidzakakumana naye iye mu mlengalenga. Mpingo wapita kale. Ndiyeno, pamene Yesu azidzaonekera, uko kudzakhala kubwereranso. Amitundu adzapita kukakumana naye iye mu mlengalenga. Kodi limenero ndilemba mukuona iwo adzapita kukakumana ndi iye mu mlengalenga. Ndiyeno ife tidzapita mwamba. Ndipo Yesu ndi sadzapondetsa konse phazi lake pa dziko lapansi mpaka mpingo utadzakwatulidwa ndi kutengedwera ku nyumba. Ndipo phwando lachikwati likuchitika kumwamba. Kenako iye adzabwerera kumutsatira wotsalira wa Chiyuda. Chotero tsopano izo zinali zitatha. Nicene Council mpingo unali uli pansi pa ulamuliro wa upapa kufupifupi zaka 1000. Iwo anatapha onse omwe sanagwirizane ndiwo ukonkulondola. Iwe mwina umayenera kubwera pansi pa zimenezo kapena iwe umaphedwa monga Yezebeli anachitira kwa Israeli. Zimoyera unali utachokapo pa limodzi koma owerengeka okha ochepa mu mbado uwu monga Eliya ndi otsalira Israeli omwe anali asanagwalire Balaamu. Ngati ine mukufuna kuti muwerenge zimenezo kumusuko amenewo ndi mafumu oyamba mutu wa 19 ndi ndime ya 18 pamene Eliya anayima kumbuyo uko mphanga. Ndipo iye anati, Ambuye, iwo apha aneneri anu onse, iwo achita chilichonse, ndipo ine ndili ndekha, ndipo ndine ndekha amene ndapulumuka. Koma Mulungu anamuza iye, iye anali ndi 100 angapo apobe, omwe anali asanagwalire bondo lawo kwa Bala, mwa anthu wamba kunja kumeneko. Ndipo chotero, Sade, tsopano ife tikuyambapo. Mawu amwewo wa Sade, ndine ya 1, mawu akuti Sade, mu mawu achingerezi, amatanthauza ngati nimukufuna kukayangana izo, amatanthauza uyo wopulumukayo. Sade weniweni anali uyo wopulumukayo. Ndi chimene Sade amatanthauza chabwino, uyo wopulumukayo. Tsopano mwaona, ndipo uyo wopulumukayo. Tsopano ife tiyambira pa ya 1. Kwambiri ife tutchula iwo kuti mbado wakukonzanso. Ndipo ndi chinthu choyenera kwambiri pa kukonzanso uku ngati ife tingachitchule icho chomwecho. Chifukwa ndi kukonzanso kunali iwo opulumukawo amene anachokako ndipo anapulumuka mu zimenezo. Tsopano tiyeni titenge ndime ya 1. Kwa ngero wa mpingo wa Sade, lemba zinthu izi anena iye amene ali nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ine ndikudziwa ntchito yako kuti iwe uli ndi dzina lakuti uli ndi moyo ndipo ndiye wakufa. Tsopano malonje, tsopano mizimu isanu ndi iwiri ili mizimu isanu ndi iwiri ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Mizimuyo inala angelo amene amapita kwa nyenyezi zomwe zinali mithenga. Mizimu isanu ndi iwiri Tawi zisari ndi ziwiri zosiyana zimene mzimu woyera ukanadzadzoza mtenga yemwe anali nyenyezi mu tsiku lake. Mzimu wa muyaya ndi nyenyezi yomwe inapangidwa ndi cholinga chakuti ikanyezimiritse kuwalako mu mdima kwa mibado ya mpingo iyi kumene makandulo ndi nyenyezi zikuimira. Ngelo mzimu ndi amene amapita kwa nyenyezi ndipo amakanyezimiritsa kuwala kwa mzimu woyera kudzera mwa nyenyeziyi ku mbado wa mpingo umenewo kuti mukhoze kudziwa ndi kudabwa kuti mizimu isanu ndi iwiriyo ndi ndani. Ndi amithenga asanu ndi awiri a mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Mukuona? Tsopano ndipo nthawi iliyonse yomwe nyenyezi imabwera poonekera, mzimu woyera umatsika ndipo umadzadzoza nyenyezi imeneyo ndi kuyisunga iyo chimodzimodzi basi monga momwe inaliri yoyamba. Tsopano ndiloleni ine nditsimikizire izo kwa inu. Paulo anati, ngati mukufuna kudziwa kuti inali nyenyezi ya mtundu wanji, chifukwa kumbukirani, Satana ndi nyenyezi na Yesu, nyenyezi ya mawa. Tsopano zindikirani, Paulo anati, kodi inu mukukhulupirira kuti iye anali nyenyezi ya kumpingo wa ku Efeso? Iye anati, tsopano ngati inu mukufuna kudziwa kuti izo zili zona kapena ayi, mu Galatia 1:8, Paulo anati, akuyankhula pamenepo, kuti nthawi ikanadzabwera ndipo mimburu yolusa ndi zina zotero. Iye anati, ngati ngero atsika kuchokera kumwamba ndi kudzaphunzitsa uthenga wina uliwonse, tsopano iye ankadziwa kuti munthuyu anali kubwera yemwe ankaoneka ngati ngero ndi vika wamkulu. Iye anati, zilibe kanthu yemwe iye ali ngati mngero aliyense kapena wina wake abwera ndipo nkudzaphunzitsa chinthu china chilichonse chosiyana ndi uthenga uwu umene ife takuphunzitsani inu, muloleni iye akhale wotembereredwa. Nkulondola uko, Paulo anali amene anawakakamiza iwo kuti abatizidwenso ngati iwo sanabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Bwerani ndipo mudzabatizidwenso kachiwiri kuti mulandire mzimu woyera. Machitidwe 19:5. Analinso iyeyo amene anayika manja pa anthu ndi mphatso ndipo anawukhazikitsa mpingo mudongosolo ndi kuchita zozizwitsa machiritso auzimu mphatso za malilime kutanthauzira kwa malilime. Kulondola uko, Akorinto oyamba 12, onani chimene Paulo ananena. Akorinto oyamba 12, ndipo inu mupeza izo. Iye anayika mu mpingo, Mulungu anayika mu mpingo mphatso zazikulu izi, ndipo Paulo anazikhazikitsa izo mudongosolo, ndipo anazika izo mudongosolo kotero kuti izo zikathe kugwira ntchito kwa ulemerero wa Mulungu. Paulo ananena zimenezo, ndiye ngati munthu aliyense zilibe kanthu kuti iye ndi wachipembedzo chiti. Amene adzayesere kukuwuzani inu kuti masiku oyankhula mu malilime, kutanthauzira kwa malilime, machiritso auzimu ndi zozizwitsa ndi umboni wa mzimu woyera ngati ubatizo, msiyeni iye akhale wotembereredwa. Pakuti mzimu womwewo umene unali pa Paulo udzakhala mzimu womwewo umene unatumizidwa ku mbado wa mpingo wotsatira. Chomwechonso kwa mbado wa mpingo wotsatira ndi chimodzimodzinso mpaka kumapeto kwa mbado wa mpingo. Mzimu womwewo, mzimu woyera. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ngati inu mungazindikire izi, izi zinalembedwa apa. Woyembayo ankadziwa, taonani, mizimu isanu ndi iwiri, penyani. Chirembo chachikulu, mzimu woyera. Umodzi wokha wa iwo. Zimu woyera womwewo ukubwera kasanu ndi kawiri ku mibado yonse isanu ndi iwiri ya mpingo itanyamula kuwala kumeneko. Mukumvetsa izo tsopano? Mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, kasanu ndi kawiri, mzimu woyera uwu ukhala ukunyamula uthenga umwewu kumene unalengeza temberero kwa aliyense amene angadzasinthe iwo. Tsopano muone ngati zimenezo zikugwirizana ndi vumbulutso la chinthu chonsecho. Iye anati, aliyense amene adzachotse kapena kuwonjezerako yemweyo adzachotseredwa gawo lake kuchoka mu bukhu la moyo. Ndicho chinthu chonsecho chitaphimbidwa pamenepo. Chotero palibe mpata woti inu mudumphe kapena kupanikizika malo ena aliyonse, mwaona, chifukwa ndi zimenezo. Ndi zomwe Mulungu ananena, ndi zomwe mzimu unanena, ndipo ndi zomwe mipingo inanena. Tsopano ngati inu mungayesere kukakamizamo chiphunzitso cha mtundu wina uliwonse chosiyana ndi chimene Paulo anaphunzitsa, izo nzolakwika. Baibulo ndilolondola moyo wake. Yesu anati, ine ndidzachotsa gawo lake kuchoka mu bukhu la moyo. Tsopano inu mukuti ndi gawo liti la bukhu la moyo? Pali anthu ambiri amene ali ndi mayina awo mu bukhu la moyo omwe motsimikizika adzalephera. inu mukudziwa zimenezo. Sicho ncho inu mukukumbukira kuphunzitsa kumeneko usiku ina uja, kodi inu munazimvetsa izo, ina ndibwereze izo. Sizikumvetsa tseka bwino pakali pano. Sizikumveka bwino, mwaona? Judas Iskarioti anali mwana wa Satana. Iye anali ngeregezi akuonetsereda mthupi. Bible linati iye anali. Bible linati iye anabadwa ali mwana wa chitaiko. Penyani izi, minuti yoka. Sobano, paichi, panari Yesu. Apa, panari wakuba, kumanja kwake. Apa, panari mmozi, kumanzere kwake. Sobano, pamene, Yesu anari mwana wa Mulungu. Mkulondo wa uko, sobano, anthu ena, amangona mitanda itatu yoka. Koma inaripo inai. Mitanda inai. Sobano, kwa di mtanda ndichiani? Ndintengo, mkulondo la ugo, Bible linati, wote mbereredwa ndiye wapachikidwa pantengo. Ndipo iye, anabangida tembelelo chifukwa cha ife. Iye anabachikidwa pantengo. Iwo unari utadulidwa. Koma iwo, unari ntengo. Mkulondo la ugo, chabino. Musi apa, patsinde la pili. Panae mawina. Yudasi, anadzipachika yekha pantengo wankuyu. Mkulondo la ugo, penyani. Apa, palimwana wa Mulungu. Anabwera kuchokera kumwamba. Akubwerera kumwamba, atatenga limodzi ndiye wochimwa olapa. Apa pali mwana wachitaiko. Anabwera kuchokera ku Gehena, akubwerera ku Gehena. Atatenga limodzi naye ngati iwe uli wochimwa osalapa. Maona, wochimwa osalapa. Ngati iwe uli mwana wa Mulungu, dzipulumutse wekha ndi ifenso. Modzi uyu anati, ife tikuye akulalikira. Mlaliki wa uthenga uja. Ife tikuyenera kulandira zomwe ife tikupezazi. Koma munthu uyu sana chita chilichonse. Ambuye, mukandi kumbukire ine, pamene inu, mukubwera mufumu wanu. Anali ndana ameneyo? Anali, pangono boka usiku watha, kapena usiku wadzana, uyu ndi Abele wa Mulungu. Apa, pali Kaini wa ngerekezi. Monga Kaini anapa Abele paguwa lansembe, Yudasi anapa Yesu paguwa. Uko mkulondola, utsi umango kwera kutali kome uko mu Edeni. Ndi uza kazikika nso pansi pomwe panu. Ndizo ndendende, ooo ndiza ule merero. Nse wakare ucha, nse wakare odala. Wongo zaza ndi ule merero. Sobano, iferi kubeza hapa. Ndikulu gireni ino. Kuti mpingo uu, wasade, kwangero, iya nati. Mizimu isanu ndi iwiri. Iya amenari nayo, mizimu isanu ndi iwiri. Wangero wa mpingo wa sade, lemba. Zintu izane na iya amenari nayo, mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Ndipo tsopano, ndi angata kudziwa kuti Mulungu, ndi nzimu mozi. Zedidi, Mulungu, nzimu era. Mulungu Atate, nzimu era. Zonsezo, munthu yemweyo, chifukwa Maria, anali ndi pakati pa nzimu era. Tsopano, koma Mulungu anagwiritsa ntchito nzimu era uwu, mukuwala kwa ulaliki kusanu ndi kuwiri kosiyana siyana kwa mpingo. Mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Mukumvetsa zimenezo, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Tsopano, ino mukuti, Mulungu samachita zimenezo. Oh, inde mbale. Taonani, iye anagwiritsa ntchito mzimu wa Eliya. Ndipo pamene Elisha anachokapo, Eliya atachokapo, Elisha analandira magawo awiri a iwo. Ndipo pamene Elisha anadzadwala ndikufa, ndiye iwo unabwereranso kachiwiri kwa Yohane Mbatizi. Chinthu chomwecho, chinamupangitsa iye kumachita chimodzi-modzi monga Eliya ankachitira. Akukhala muchipululu ndi zina zotero. Kulondola uko, ndipo ananeneratu kuti udzabweranso mu masiku otsiriza. Mwaona, Mulungu amagwiritsa ntchito mzimu kudutsa monsemo. Ndipo Yesu anadzozedwa ndi mzimu woyera. Ankayenda-yenda akumachita zabwino. Kulondola uko, ndipo mzimu woyera omwewo unali pa Yesu, unadzabweranso mu mpingo tsiku la Pentecoste. Kubweleranso kudzalowa mu mbado wotsatira. Mbado wotsatira, mbado wotsatira. Ndipo iwo ndi chiyani? Mzimu woyera omwewo. Ndipo umodzi omwewo. Oh, kodi ino, simukuona Mulungu pamwamba pathu mwa Atate. Mulungu ndi ife mwa Mwana. Mulungu mwa ife mwa mzimu woyera. Ndi maofesi atatu, osati a Mulungu atatu. Mukuona? Ndipo maudindo atatu amenewo, Atate, Mwana ndi mzimu woyera, ndi adzina limodzi. Yesu Kristu. Right. Chabwino. Sobano, penyani, sobano. Pamene ife tikupitirira. Mizimu isanu ndi iwiri, atero iye amene akugwira, mwakulankhula bwina, amawagwira amithenga ake. Amithenga omwe adzazonzedwe ndi mzimu woyera, ndi mzimu woyera omwewu kumene Paulo woyambayo anadzozedwa nawo wachiwiri wachitatu wachinayi wachisanu wachisanu ndi chimodzi ndi wachisanu ndi chiwiri onsewo ali mdzanja lake lamanja akutenga mphamvu zawo ndi kuwala kwawo kuchokera kudzanja lake lamanja. Tsopano iye anakwera mwamba ndipo Filipo anati pamene iye ankafa kapena Stefano anati ine ndikuona kumwamba kutatseguka ndipo Yesu wakhala pa dzanja lamanja la Mulungu. Zimenezo sizikutanthauza kuti Mulungu ali ndi dzanja lamanja lalikulu ndipo iye wakhala pamenepo, koma dzanja lamanja limatanthauza dzanja lamanja la mphamvu ndi ulamuliro. Thupi lija limene Mulungu analilenga, sindidzalola woyera wanga uyo kuti aone chivundi, komanso ine sindidzasiya moyo wake mu gehena, koma ndidzamuukitsa iye ndi kudzamukhazika iye mʼmalo mwa mzimu pa guwa. Penyani, pamene iwo anamuona iye atakhala pa guwa, ndipo anali nalo buku mʼdzanja lake, ndipo panalibe munthu pa dziko lapansi kapena pansi pa dziko kapena kulikonse, anali wokhoza kapena woyenera ngakhale kuliyang'ana bukhulo. Koma mwana wankhosa yemwe monga iye wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi kumbuyo komwe kuchiyambi pamene iye anayamba kuganiza za thupi lowomboledwa ili, anabwera ndipo anadzalitenga ilo kuchokera mʼdzanja lamanja la iye amene amakhala pa mpando wachifumu, ndipo anadzakhala pansi iye mwini. Amen. Ndi zimenezotu malemba ake ndi amenewo. Izo ndizokongola basi, mwaona? Tsopano, iye amene agonjetsa adzakhala ndi ine pa mpando wachifumu wanga, monga ine ndagonjetsa ndipo ndakhala pa mpando wachifumu wa Atate anga. Mwakulankhula kwina, ine ndinatengera thupi langa momwe mzimu woyera, ine ndinagonjetsa zinthu zonse za pa dziko lapansi kudzera muyesero mwa mzimu woyera, ndipo ndinalanda, ndipo mwa iye mukukhala chidzalo cha umulungu mthupi. Mphamvu zonse kumwamba ndi pa dziko lapansi zapatsidwa mʼmanja mwanga, iye anatero. Mphamvu zonse ndiye kuti Mulungu alibe mphamvu ngati iye ali munthu wina, pakuti Bible linati, Yesu anati chitachitika chiuchitsiro chake kuti mphamvu zonse kumwamba ndi pa dziko lapansi zonse ziwiri zinaperekedwa mʼdzanja langa. Ndipo Yesu akubwera kuchokera kumwamba ndi oyera ake 10,000 kuchiukitsa 10,000, ndipo Bible limanena kuti miyamba inali yopanda kanthu kwatheka la ola, ali kuti munthu wankulu uyu Mulungu ndiye. Mukuona? Iye ali mwa Khristu ndithudi. Ndipo pamene ife tigonjetsa mwa mzimu woyera monga iye anachitira, ife tidzakhala ndi iye pamene iye azidzatenga mpando wachifumu wa pa dziko lapansi wa Davide, kudzakhala ndi kudzalamulira ndi iye monga momwe iye anachitira kumwamba uko. Amen. Ndi mphamvu ndi ulamuliro pa dziko lonse lapansi. Ndipo iwo ali dziko lapansi likubula kuyembekezera maonetseredwe ana amuna a Mulungu kuti aonetseredwe mwana wa Mulungu, chifukwa kuonjezera apo dziko ili silinaperekedwe kuti Mulungu azililamulira. Tiyeni tizindikire kuti zimenezo ndizoona. Kodi Mulungu wa dziko lapansi ndi ndani? Munthu ndiwo ulamuliro wake. Zonse chilichonse pa dziko lapansi chimamumvera munthu. Kudzera mutchimo iye anagwa, kudzera mumphamvu yowombola ya Khristu iye akubwereranso kachiwiri uko nkulondola, chifukwa dziko lapansi ndi la munthu, ilo linaperekedwa kwa iye, ndipo iye anali wolamulira pa chilichonse. Ndipo chilengedwe chonse chikubula kuyembekezera nthawi imeneyo pamene ana amuna a Mulungu adzaonetseredwe kachiwiri. Maonetseredwe ana amuna a Mulungu. Tsopano ife kuti lino tizisiye izo pakali pano. Koma amithenga ali mʼdzanja lake lamanja, akudikirira kulikonse komwe iye angawatumizeko iwo, iwo adzayankhula chinthu chomwecho. Pakuti mzimu woyera umene unali mwa Khristu, mzimu umene unali mwa Khristu pamene iye anachoka, iye anati kanthawi pang'ono ndipo dziko lapansi, cosmos, mawu a Chigiriki omwe amatanthauza dongosolo la mdziko, osati dziko lapansi, mdziko, dongosolo la mdziko, sitidzandiona ine kenanso zipembedzo kapena zina zonsezo, sitidzandiona ine kenanso, komabe inu mudzandiona ine mpingo wokhulupirira, pakuti ine kulona uni yaumwini ndiyolondola, ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu kufikira chimaliziro cha dziko lapansi. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukuziona zimenezo? Ndiye ngati umenewo unali mzimu woyera wa Khristu unabwera pa tsiku la Pentekoste, womwe unkachita zinthu zimenezo ndi mzimu woyera wa Khristu umene wakankhidwa kunja kuno. Mzimu woyera wa Khristu ukugwiritsitsabe muno, mzimu woyera wa Khristu ukugwiritsitsabe pano mpaka mmusi apa, mpaka kumathelo a dziko lapansi. Mzimu woyera womwewo umene unamuzadza Paulo ndi mzimu woyera ndi zinthu zomwe iye anazichita
udzamudzaza modzi uyu Ireniasi wodzazidwa ndi mzimu woyera udzamudzaza Martin wodzadza ndi mzimu woyera ukuwadzadza ena onsewo kudzazidwa ndi mzimu woyera ndipo iwo unakudzadzani inu ndine kudzazidwa ndi mzimu woyera ndipo iwo ndi madalitso achipentekoste ochokera ku mbado wina wa mpingo kupita kwa unzake Alfa ndi Omega mabeto ndi chiyambi ndi zonse muzu ndi mphukira ya Davide nyenyezi ya mawa duwa la Sharoni kakombo wa mchigwa china chilichonse Atate Mwana mzimu woyera iye amene anali amene ali ndi amene adzabwera Alfa Omega zonse zonse mu zonse.
Oh
man, izi zitha kundipangitsa ine kuimba nyimbo. Mukunena kuti ine ndine ndani anatero Yesu mumanena kuti ine ndinachokera kuti kodi inu mukuwadziwa Atate anga kapena kodi inu mungalidziwe dzina lawo iye anati ndine Alfa ndi Omega woyamba kuchokera kumapeto ine ndine chirengedwe chonse ndipo Yesu ndilo dzina ine ndine amene analankhula kwa Mose muchitsamba chonyeka moto ine ndine Mulungu wa Abrahamu nyenyezi yowala ya mmawa uko mkulondola ine ndine duwa la Sharoni ndipo munati ine ndinachokera kuti ine ndine chirengedwe chonsecho koma Yesu ndilo dzinalo banja lonse miyamba ndi dziko lapansi limamangirizika mulimodzi limenero lapa dziko lonse lodala lodzazidwa mzimu woyera lolumbira pansi lotchulidwa ndi mzimu woyera loyankhulidwa ndi mzimu woyera lobadwa mwa mzimu woyera dzina uko mkulondola Mulungu analipereka ilo kwa banja lonse kumwamba ndi dziko lapansi ndipo chilichonse menemo bondo lililonse lidzagwadira pa dzina limenero ndipo palibe dzina lina loperekedwa pansi pakumwamba limene anthu ayenera kupulumutsidwa nalo osati mwina mwake akuyenera kutero koma ayenera kupulumutsidwa. Oh, ine ndikulikonda ilo ilo basi ndi labwino chabwino. Mudzanja lake lamanja tsopano kodi inu mukufufuza ndi mpingo wa Pentekoste mphamvu zizindikiro zodabwitsa zikuchitika njira yonseyo tsopano ndife tinapita kudutsa kupera mibado ya mdima kumene iwo unali pafupi kuti uzimitsidwepo tsopano tiye nditenge ndine iyi ya 2. Oh, ine ndikukhulupirira kuti ife tizingopitilira basi pa pang'ono pokha ndi iyi ya 1 panobe. Ine ndikudziwa ntchito zako kuti iwe uli nalo dzina lakuti uli ndi moyo ndipo ndiwe wakufa. Tembenuzidani ku mpingo wotsatira apa inu mupeza koma iwe sunakane dzina langa kutsatira mpingo sunakane dzina langa koma mu mpingo uwu iwe uli nalo dzina taonani apa mpingo uwu unasunga dzina lake mpingo uwu unasunga dzina lake mpingo uwu unasunga dzina lake ndipo mpingo uwu unadutsa mu mbado wa mdima ndipo panalibe chimene chinanenedwa cha iwo pamene iwo anatuluka kupita kumoyo kumbali iyi woyamba wang'ono wopulumukayo pamene Luther anawatulutsa iwo kunja iwe uli nalo dzina kuti uli wamoyo koma iwe ndi wakufa. Tsopano ndi dzina liti limene iwo ankaligwiritsa ntchito atasiya kugwiritsa ntchito dzina la Yesu Atate Mwana Mzimu Woyera ndipo apo palibepo chinthu choterocho ndi zakufa ndi theology yakufa. Ndiwuzeni ine kodi Atate ndi dzina ndi Atate angati omwe ali muno kwezani mwamba dzanja lanu ndani wa inu dzina lake ndi Atate ana ndipo anthu ndizo zomwe izo zili si zimenezo dzina lake si mzimu woyera ndi chomwe iwo uli iwo ndi mzimu woyera dzinalo mzimu woyera si dzina mzimu woyera ndi udindo Atate Mwana ndi mzimu woyera chotero inu mukuona pamenepo zopanda pobondera monga umwana wa muyaya palibepo chinthu chonga umwana wa muyaya mwana amabwera kudzabadwa wamuyaya samatero nkomwe kulibeko chinthu choterocho monga ine ndinanenera usiku ina ngati gehena ya muyaya kodi mungaipeze bwanji gehena ya muyaya nthawi zonse kunali kuli gehena ndiyetu baibulo linati iyo inalengedwera mgerekezi ndi angelo ake nthawi zonse padzakhala pali gehena ngati yoyiti idzakhale ilipo nthawi zonse payenera kuti inalipo imodzi pachiyambi ndipo chiyani ndani ankaigwiritsa iyo ntchito kumbuyoko pamene iye anali era Elohim iye wokhalapo yekhayo pamene kunalibe chilichonse ndiye Gehena, yenera kuti inali ndi iye kumeneko. Mukuona? Gehena inalengedwera ngeregezi ndi angelo ake, ndipo oyipa onse adzaponyedwera mmenemo. Ndizo ndendende kulondola. Iwo adzalangidwa mwina mwake kwa zaka 100 miliyoni chifukwa cha zomwe iwo anachita. Koma idzafika nthawi yomwe iwo adzakhale ndi imfa yachiwiri. Sipadzakhala chilichonse chomwe chidzatsalire cha iwo. Chilichonse chomwe chinali ndi chiyambi chili ndi mathero. Chotero, pamene ife tikulandira moyo wa muyaya, ife tikulandira gawo la kuwala kwa mdziko kumene kunali kumbuyo uko, pasana khalepo konse molecule. Kuwala kumene kwa Mulungu kumabwera mu mtima mwathu, kumene kumatunikira ife kuti ife tizimuona Yesu. Bible linati ife sitimaona zinthu zonse, koma ife timamuona Yesu. Sobano iye anati, ine ndikudziwa ndi amene ine ndi iye amene ndili ndi mizimu isanu ndi iwiri yomwe yatumizidwa ku mipingo isanu ndi iwiri. Ine ndikudziwa ntchito zako zonse ndi zonse zokhudza izo, koma iwe uli nalo dzina kuti ndiwe wamoyo koma ndiwe wakufa. Sobano ine mukukumbukira unali mbado wa ndani uwu? Martin Luther. Mbado wa Chilutera. Sobano iwo anaweruzidwa poyamba. Iwo sankasowekera ngakhale kuti ayambe mkomwe. Iwo anali akufa kuyamba ndi kuyamba. Iwo sankasowa kuti afe. Iwo anali akufa kuyamba ndi kuyamba. Maona iwo basi anangolanditsidwapo. Sobano zindikirani izi. Sobano tiyeni tiwerenge ndime yotsatira. Penyani, khalani atcheru ndipo mulimbikitse zomwe zatsalira, zomwe zili pafupi kufa. Pakuti ine sindinazipeze ntchito zako kukhala zangwiro pamaso pa Mulungu. Sobano iye akuyankhula ndi Luther. Tsopano ife tonse tivomereze kuti uwu unali mbado wa Chilutera, uko kunali kukonzanso. Tsopano kodi iye ananena chiyani? Inu munatulutsa dzina labodza lakuti ndinu amoyo koma ndinu akufa. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anali kansoyiro muchipembedzo kachiwiri. Ndiye mphika sungatchuleke tulo noninoni, musamunene mkatolika. Mwaona chifukwa inu mwabwalira kumene mmenemo mukugwiritsa ntchito tizikhulupiriro take tomweto ndi mayina. Ndipo chabwino, Luther anabweretsa makatekisimu ambiri ndi china chilichonse zimene mpingo wa katolika unali nazo, ndipo anadzitengera okha dzina. Mwaona inu mulinalo dzina loti ndinu amoyo, omwe mwachokera kuzaka sauzande zakufa kuno. Ndipo inu mukugwiritsitsabe dzina limenelo. Inu mulinalo dzina, mukukumbukira kukhala wotsimikiza kuti zimenezo ndi zoona. Mipingo inayo anati, inu masunga dzina langa, inu masunga dzina langa. Mumbado uwu iwo analitaya ilo, ndipo anatulukira kuno, ndipo anati, inu muli ndi dzina lina lakuti ndinu amoyo koma ndinu akufa. Oh, inu a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Chilutera ndi Pentecost, lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu. Kuona chokaniko kuti zikhulupiriro takale takufa ndi zinthu zomwe ndi za mpingo wa Katolika zomwe zidzaonongedwa ndi ana ake onse akazi ndi izo. Palibe aliyense amene anganene kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, iwo ali ngati ndi chinthu chimenecho. Ndipo iwo amachitcha Utatu Woyera. Utatu ine ndikufuna wina wake kuti apeze ngakhale mawu akuti Utatu mu Bible. Ndipo abwere adzandiuze ine za izo. Mungopeza mawu akuti Utatu mulibemo mkomwe mmenemo, mulibemo chinthu choterocho. Sobano, ndiwokonzeka kufa. Gwiritsitsani kwa icho chimene inu muli nacho. Luther anakulandani inu. Gwiritsitsani kwa chimenecho. Chifukwa icho chakonzekera kufa. Inu mudzatero. Iwo adzakuyeretsani inu mmenemo kachiwiri. Gwiritsitsani kwa icho. Icho chakonzekera kufa. Sobano, ndipo ine sindinakupeze iwe wangwiro panobe pamaso pa Mulungu. Kodi zimenezo sizokongola? Oh man, ine ndimazikonda zimenezo. Osati wangwiro chifukwa chiyani? Iwo anangolunga mitsidwa chabe. Luther analikira kulunga mitsidwa. Iwe umayenera kuti uyeretsedwe ndipo kenako udzazidwe ndi Mzimu Woyera. Ndiyeno iwo sanali ayoyeni. Iwo anapangitsidwa kukhala ngwiro ndi Mzimu Woyera mwa iwo. Samakhala mkhristu yemwe amakhala wangwiro ndi Mzimu Woyera wangwiro mwa iye. Mukuona ndizo zomwe monga ine ndimanena, si phiri loyera ndi Mulungu woyera pa phiriro. Si mpingo oyera, si anthu oyera, koma ndi Mzimu Woyera mu mpingo ndi mwa anthu. Ndilo gawo loyera. Mwaona? Ndipo ine sindinazipeze ntchito zanu kukhala zangwiro. Inu simunabwere ku ngwiro chifukwa ife tikupeza tsopano kuti iwo anali nako kulungamitsidwa pomwe apa. Kulungamitsidwa ndipo izi zinali ayi ine ndikupempha chikhulupiriro chanu. Kulungamitsidwa kuli pomwe apa pansi pa Luther, ndipo kuyeretsedwa kuli apa, ndipo apa pali mzimu oyera. Mukuona tsopano zinthu zitatu zimenezo zimene zinkagwira ntchito mu mibado itatu ya mpingo imeneyo ndizo zomwe zimatengera kuti zipange kubadwa kwa thunthu. Iwo anabalidwa ngati kanyongolosi kakang'ono mimba mwa amayi, ndiko kulondola mzimu oyera ukufika pa kubadwa. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseni china chake, pamene kubadwa kwa chilengedwe kuchitika, chinthu choyamba chimene chimachitika ndi chiyani? Madzi. Chinthu chotsatira magazi. Kulondola uko, chinthu chotsatira mzimu uko nkulondola. Chinatuluka ndi chiyani mthupi la Yesu pamene iye ankafa? Iwo anamupyoza mchiti mwake, ndipo madzi ndi magazi zinatulukamo. Ndipo mmanja mwanu ine ndikupereka mzimu wanga, madzi, magazi, mzimu. Chotero polungamitsidwa mwachikhulupiriro, Aroma 5:1, ife timakhala ndi mtendere ndi Mulungu kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, Ahebri 13:12 ndi 13, Yesu anazunzika kunja kwa zipata kuti iye akakhoze kuyeretsa anthu ndi magazi ake omwe. Luka 24:49, koma dikirani inu mu mzinda wa Yerusalemu kufikira inu mutadzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba. Zikadzachitika izi, mzimu woyera udzabwera pa inu, kenako inu mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu, Yudeya, Samariya. Osati pamene inu munadzakhala bishopu, osati pamene munadzakhala dikoni, osati pamene munadzakhala mbusa, osati pamene munadzakhala papa, koma zikadzachitika kuti mzimu woyera wabwera pa inu, ndiye inu muzidzachitira umboni. Inu mukhoza kokha kuchitira umboni za mpingo wanu ndi zakachikhulupiriro kanu, monga ngati mwangokhala dikoni, kapena ngati inu mwangokhala mbusa, kapena ngati inu mwangokhala papa, kapena ngati inu muli inu mukuchitira umboni zakachikhulupiriro. Koma pamene mzimu woyera udzabwera, ndiye inu mudzachitira umboni za iye, ndipo ntchito zimene iye ankachita inunso mudzazichita, chifukwa moyo wake uli mwa inu. My. Monga choncho, yes, inde bwana. Ine ndimaupeza iwo wochuluka wa iwo pamwamba apa. Ine ndikukhulupirira kuposa momwe inu mumachitira kunja uko. Ine ndimangomvelera bwino nawo iwo zinthu zomwe zakonzeka kuti zife. Gwiritsitsani kwa izo. Tsopano iye akunena apa, tsopano mundime ya 3. Kumbukirani chotero momwe inu munalandirira ndi kumva, ndikuzikonda zimenezo, ndipo mugwiritsitse zolimba, ndipo mulape. Ngati chotero inu simuyang'anira, ine ndidzabwera kwa inu ngati mbala, ndipo inu simudzadziwa ola limene ine ndidzabwera pa inu. Gwiritsitsani kukulungamitsidwa kwanu, kangamirani kwa iko, musalole kuti anthu amenewo asungunulire iko mbuyo kutali ndi inu, kuti pamene ponso inu munalandira inu munazimva. Iwo amawerenga Baibulo lomwero limene ife timawerenga, mwaona? Koma iwo sanangotenga zonse za ilo, chifukwa ilo silinaululidwe kwa iwo, ilo silinalira mʼbado wawo, ndi chifukwa chake iwo adzatulukira muchiukitsiro. Iwo anayenda mukwala kumene iwo amayenera kuti aziyendamo, chotero iwo adzatulukira. Tsopano ine ndamvapo anthu ambiri achipentekoste omwe amalalikira ubatizo akuti achilutera amenewo ndiye naotero sadzatulukira. Inde inu mukudziwa kankhani kakang'ono kokhudza Dr. Hegre kuntunda uko, pamene ine ndinamuuza iye, iye anati ndife chiyani? Ine ndinati inu mukudziwa. Iwo anamanga seminari yayikulu yachilutera imeneyo kumeneko Bethany ku Minneapolis. Ndipo iye anati chabwino, ndi chiyani chimene ife tili nacho chimene achilutera ali nacho? Ine ndinati chabwino, ine ndikuwuzani inu, ine ndikukhulupirira inu muli ndi Khristu. Ndipo iye anati chabwino, ife tikufuna mzimu woyera. Iye anati kodi inu mukuganiza kuti ife tili nawo iwo? Ine ndinati mwanjira ina. Ndipo ine ndinati inu mukukhulupirira poyang'ana kwa iwo? Iye anati chabwino, inu mukutanthauza chiyani? Tsopano iwo ali ndi maekala masauzande kumeneko, omwe ophunzira awo ngati iwo sangathe kulipira njira yawo yonse. Iwo amawalola iwo kuti agwirire ntchito njira yawo yonse ndi kulima chimanga. Ine ndinati chabwino, pali basi matebulo akuluakulu okha. Iwo anandipatsa ine chimodzi cha chakudya cha mkhomaliro cha madyo ichi kumusi uko ku seminari yayikulu ija. Ndipo tsopano iwo ndi amuna abwino, Dr. Hegre akhala apa ndi mʼbale Jack Moore chapa, chifukwa ine ndinamuyika iye pafupi kuchitira kuti ngati iye atayamba kuyankhula mawu ena akulu omwe ine sindikuwadziwa, ine ndimugunyuze Jack ndi mwendo wanga.
ndikuona zomwe iye wanena, inu maona, chotero ndiye ine ndinati. Iye anakhala pafupi ndi ine, ndipo iye anati, chabwino, zomwe ife tikufuna kuchita, ndikupeza china chake apa. Anati, ife tili ndi njala ya Mulungu. Ndipo anati, ife tinawerenga buku la Pentekoste, mphatso. Ndipo anati, ife tinapita gulu la abale, ife tinapita ku California. Ife tinakakumana ndi munthu amene analemba bukhulo. Ndipo ine ndikumudziwa iye. Iye anati, ife tikufuna kuona mphatso zina zikugwira ntchito. Iye anati, ine ndilibe iliyonse ya izo. Anati, ine ndinangolemba za izo. Chotero, iye anati. Ndipo anati, kenako pamene ife tinabwera kumeneko, ndipo ife tinaona izi. Ife tili ndi njala. Ife tikufuna Mulungu. Ndipo ine ndinati, chabwino, nthawi ina panali munthu anatuluka, inu mukudziwa, kumalo ake omwe kumeneko, inu maona. Munthu anapita ndipo anakagawuza munda waukulu kwambiri, ndipo anakusamo mizu yonse menemo ndi chilichonse. Ndipo kenako iye anadzalamo chimanga. Mawa uliwonse iye ankapita pa khomo ndi kumakasuzumira kuti aone ngati iye anali ndi chimanga chilichonse. Chinthu choyambirira ino mukudziwa, mawa wina timasamba tiwiri tinatulukira pamwamba. Aliyense amene anayamba walimapo chimanga ali kuti George Wright ndiwo, Roy Slaughter ndiwo. Inu mukudziwa timasamba tiwiri tija tomwe timatulukapo. Iye anati, Mulungu alemekezeke chifukwa cha munda wanga wa chimanga. Ine ndinati, kodi iye anali ndi munda wa chimanga? Iye anati, chabwino, mwanjira ina. Ine ndinati, mwakunena kwina? Inde. Ine ndinati, amenewo munali inu achirutera mukukonza nsoko yamba kuphuka tsamba laling'ono limenelo, maona? Chabwino. Ine ndinati, pang'ono ndi pang'ono chimanga chimenecho chimakula. Ine sindinamuze iye zakugwa, inu maona. Ine ndinangomusiya iye azipita ndi chimangacho chikukula. Chotero ine ndinati, chimangacho chimakula. Ndipo patapita kanthawi chinadzakhala ndi ngayaye pa icho. Ndipo ngayaye imeneyo inayang'ana mbuyo kutsamba, ndipo inati, iwe ulibe kalikonse. Ine achirutera akale wofunda, mukuona. Anati, ine ndine wobereketsa nthawi yayikulu ya umishonari. Mphepo imawomba ndipo ngayaye zazing'ono zimagwa monga choncho ndipo zimagwera pansi. Ameneyo ndi Wesley kuyeretsedwa. Mukuona, umenewo unali mbado wopambana kwambiri wa umishonari umene tinayamba takhalapo nawo. Wakhala uli mpingo wa Wesley mu nthawi ya Wesley. Ikuposa ngakhale mbado uno, mbado wa mpingo wa chi Wesley. Iwo unali mbado wa umishonari. Ndipo iwo unamwaza, kodi iwo unachita chiyani? Iwo anawamwaza iwo. Mwaona, ngakhale chilengedwe chimachitira umboni za atatu awa. Pomwepo apo, chilengedwe choka, Mulungu pachiyambi anazipanga izo chomwecho kuti zizikhala mwanjira imeneyo. Inu simumasowa ngakhale kuti mukhale ndi Baibulo. Inu mukhoza kuyang'ana pa chilengedwe ndi kuona komwe inu muli. Mukuona? Ndiyeno. Ndipo pamenepo patapita kanthawi zinagwera kumeneko. Ndipo panatuluka chiyani? Apo panadzabwera ngala ya chimanga. Iyo inali ndi njere pa iyo. Limenelo linali gulu la Chipentekoste. Tsopano gulu la Chipentekoste linali mtundu omwewu wa gulu kumusi kuno. Kuchokera apa iye anali ndi masamba awiri a chimanga. Luther. Apa iye anali ndi ngayaye. Wesley. Ndipo pamusi apa iye anali ndi mbewu ya chimanga. Chiyani? Ndende basi yonga yomwe inali kumbuyo uku. Chinthu chomwechomwecho. Chabwino tsopano. Chinali chiyani ichi apa? Ili mukuti. Chabwino. Tsopano. Achipentekoste anati, ine ndilibe nanu ntchito inu a Methodist kapena inu achilutera. Koma kuwonjezera apo, moyo omwewo umene unali mutimasambatiwiri tating'ono ito unathandizira kupanga ngayaye. Ndipo moyo unali mu ngayaye unapanga chimanga. Chotero inu maona, yonseyo ndi pologalamu ya Mulungu. Iwo anali ndi mzimu oyera, mwakunena kwina, chomwechonso Wesley anatero pansi pa kuyeretsedwa. Koma lero izo zinabweretsanso kuyankhula mmalilime ndi kubwezeretsa kwa chiyambi kumbuyo apa. Mzimu oyera omwewo inu mukuona, iwo oonawo. Amen. Inde. Chabwino, gwiritsitsani chimene inu mwamva, kuopa kuti chingafe. Tsopano ndime ya 4 ine ndikukhulupirira ndimeneyo. Iwo uli nawo mayina apang'ono ngakhale musade omwe sanadetse zovala zawo, ndipo iwo adzayenda ndine muzoyera pakuti iwo ndi oyenera. Tsopano musapange chipembedzo mwa iwo. Ife sitikufuna kuti tichite zimenezo. Ayi, ine ndinawerenga ndime yolakwika. Sichoncho ine kapena ine sindinatero. Eya, uko nkulondola. Eya, chabwino. Eya,
musade sana detse zovala zawo munali owerengeka iwo amene saka nagwalirabe chinthu chimenecho ndipo anadzisunga okha angwiro ndi oyera zikhalibe zakale kuchokera komwe kutali mbuyo ku Pentecost odzazidwa ndi mzimu ambiri aiwo ndiye pamene mbado wa Lutera unayamba kupanga chipembedzo kodi iwo anachita chiyani anayambiranso mbuyo momwe Baibulo linanenera kumachira ngati amayi wawo anabwerera mbuyo momwe anayambitsa chipembedzo koma ochepa iwo anayimirira poyera kuti iwo sangachite zimenezo iwo anakhalabe molondola ndi Mulungu anati iwo anati chabwino chabwino inu muli nawo mayina ochepa ndipo ndi oyenera kuyenda pamaso panga atavala zoyera musapange chipembedzo musatenga chiphunzitso cha Chinikolai tsopano musayambitsenso chipembedzo chanu kenanso koma mungokhala mfulu mwa Mulungu mulole mzimu woyera uzikutsogolerani inu pamene mukupitilira alipo ochepa iwo omwe atsalirabe tsopano ndime ya 5 ine ndikukhulupirira iye amene ali ndi khutu muloleni iye tiyeni tione ayi iye amene agonjetsa yemweyo adzavekedwa zovala zoyera ndipo ine sindidzafufuta dzina lake kuchokera mu bukhu la moyo koma ine ndidzavomereza dzina lake pamaso pa Atate anga ndi pamaso pa angelo tsopano mayina apang'ono apang'ono kwambiri wotsalira wapang'ono anatsalira omwe sanatenge kutenga anachenjereredwa ndi chiphunzitso cha katolika chabwino tsopano ife tafika poyankhula zakukonzanso ine ndikufuna kuti ine ndinalekezera pa maziko a Luther kuti ndizitengere izo umu apa tsopano ndime yotsatira inati iye amene ali nalo khutu muloleni iye amve chimene mzimu ukunena kwa mipingo Mulungu kuyesetsa kuti awachenjeze iwo apa kuti akhale kunja kwa Chinikolai ichi khalani kutali ndi kumeneko sungani zovala zanu zopanda banga muchoke ku zinthu zilizonse za chidziko mukhale afulu mwa iye ndipo iye akanadzawatsogolera iwo ndi kuwalondolera iwo tsopano ndicho chiyambi choyamba tsopano ndikukonzanso ine ndikutanthauza opulumukawo omwe anapulumuka ngakhale mu mpingo wa Sade kodi inu mukumvetsa zomwe ine ndikutanthauza iwo omwe anali atapulumuka chinthu chotsa chimenecho tsopano izo tsopano ife tidzazitenganso izo mawa usiku ndikuzibweretsa izo mpaka kuno mu kulowa mu mbado wa Pentecost ndikukuonetsani inu kuti ndizo ndendende tsopano pali zina za zinthu zimenezi zimene ife timakambirana apa kodi iwo anapulumuka chotani izo tsopano ife tidzazitenga izo uko mu mbado wotsatira mwaona ife tiyenera tidzazitenge izo kuti tidzazipange izo kuyendera limodzi ngati inu simutero ndiye kuti inu mwaphonya kutereka anthu kukhomerera iwo mu mbado wotsatira uwo inu mwaona inu mukuyenera kuwalola iwo kuti akhale nazo izo monga momwe Baibulo limaperekera izo apa mwaona chabwino tsopano opulumukawo ndi amene iye akuwakamba ndi awa pomwe apa kagulu kakang'ono aka komwe kakhala moyo wolungamitsidwa tsopano taonani iwo anatuluka iwo anaona kuwala Luther anatembenukira kumanja pambuyo pa imfa ya Luther osati Luther Luther sanapange konse bungwe lililonse linali gulu lija la pambuyo pa iye Wesley sanapange konse bungwe linali gulu lija la pambuyo pa iye oyambitsa akale awo a Pentecost sanapange konse bungwe linali gulu lija la pambuyo pa iwo iwo ndi amene amachita zimenezo mwaona ndikuzungulira kwa chiwiri kumene kumachita zimenezo ngero weniweni wakuwala sadzapanga konse bungwe ndipo inu mudzapeza pa uwu pa mbale wa Pentecost uwu zomwe zikudzabwera kumapeto kwa bungwe limenelo nazonso mwaona pamene mzimu woyera ulula izo kwa ife tsopano iye anati muli nako kuwala kwa pang'ono kwatsalira pang'ono pokha iko kwatsala pang'ono kufa iko kukufota ndiko kulungamitsidwa basi iwo akhoza kukuzunguzani inu kulikonse inu mulibe moyo uliwonse apobe chifukwa inu munatenga dzina lolakwika koma ndinu bola kwa inu mwalanditsidwako mwaona inu muli inu mathawa mpingo wa Roma inu mathawa mbalume zonse zimenezo ndipo inu bola matuluka patali chonchi tsopano inu mukuwerenga Baibulo lomwero tsopano koma Baibulo lomwero limene limaphunzitsa mzimu woyera iye sanawadzudzule iwo pa zomwe iwo anali nazo anati tsopano ndizo gwiritsitsani kuchimenecho mpaka ine nditabwera mwaona muzingogwiritsitsabe tsopano Mbado wa mpingo unayamba pafupifupi mu 1520. Pamene wa Roma, mpingo wa Katolika wa ponse ponse unadzakhala ndi kukhazikika kwa thunthu. Zimenezo zinakhalapo mpaka Okutobala 31, ngati inu nonse mukulemba zimenezo. Okutobala 31, 1570 AD. Pamene Martin Luther anadzakhoma mfundo yake ya chi 95 pa khomo la Charichi ku Wittenberg, Germany, ndipo kuyambira nthawi imeneyo kukonzanso kunayambika. Kodi inu munalemba madeta amenewo? Ndiloleni ine ndibwerezenso izo kuti inu mukhale wotsimikiza. Okutobala pa 31, 1570 AD, pamene Martin Luther anakhoma mfundo yake ya 95 pa khomo la Charichi ku Wittenberg, 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 Germany. Kuyambira tsiku limenero kukonzanso kunayambika. Moto anayamba kuwuruzika. Iye anawutsutsa mpingo wa Katolika umenewo atema pamenepo. Izo mdzanja lake monga choncho. Iye anati, ili lingakhale thupi loyera la Khristu, ndikankate ndi vinyo pang'ono. Ndipo phwa, iye anaziponyera izo pansi. Zoona zimenezo. Iye anawutsutsa mpingo wa Katolika. Ndipo izo zinayamba. Kulandira pang'ono kunabwerapo kenako. Chabwino, zinali zitayambika.
Fight for political power.
Koma izo mochuluka zinali ku kumenyera mphamvu za ndale kuposa momwe zinalili kwa mpingo ona kwa miyezo ya Chikristu. Iwo ankango menyera ufulu wa ndale kuti atuluke mu mpingo ndi kukapanga mpingo wina. Iwo sana kozedwe nkomwe. Amatuluka mu mpingo wa Katolika kuti akabwezeretsenso mzimu woyera ndi mphamvu mu mpingo. Chifukwa iwo anaukana iwo. Uwo unali msonkhano wa ndale. Ndiko kumene izo zikanakwanirako ndi thudi. Iwo ulinalo dzina kuti uli moyo ndipo ndiwe wakufa. Mwakulankhula kwina, iye anangotulutsako chipembedzo cha chiprotestanti ndizo zonse. Iye anabweretsako mwana wamkazi kuchokera mchalichi, kuchokera mu. Iye anabweretsako wachiwerewere kuchokera mwa hule. Ndizo ndendende zomwe zinali zitachitika. Iye anabweretsa Athalia kuchokera mwa Yezebeli. Tsopano, aliyense amene amawerenga kukonzanso akudziwa kuti ndi choncho, chifukwa iye basi mopweka zotsalira zapang'ono zakale ndi kachitidwe kamene ndi miyambo. Iye mopweka anangozigwetsa izo. Koma ponena zakubwezeretsa mzimu woyera mu mpingo monga momwe zinkakhalira kumbuyo uku, iye sana chite izo. Ayi bwana, iyo inali nkhondo ya ndale kuposa momwe iyo inalili nkhondo ya uzimu. Izo zinali za ndale malo mwa mzimu woyera. Iye anali asanalowebe mu mpingo. Oh mbale, iye anali asanabwerere. Iye akubwerera apa osati pantunda apo.
It was a great political rallying.
Sobano, kunali kusonkhana kwa kukulu kwa ndale. Koma iko si kunali kwa malemba oyera ndi mzimu oyera. Unali msonkhano wa ndale. Mwakuti iye anachotsapo zina zazotsalira zakale za pantanda ndi tikuoneni Maria ndi zonse izo. Koma iye anabweretsabe katekisimu. Iye anabweretsabe izi. Inu mazitcha izo chiyani? Misonkhano yodzipereka ya chilichonse chomwe chinali kumusi uko pamene iwo amapita uko mawa wa Isidala ndipo abusa mafunira iwo Krismasi yabwino inu mukudziwa. Osazionanso izo mpaka nthawi ya Krismasi, iye anati inu mukudziwa. Zimenezo, kutsimikizira ntchitoyo zomwe ine ndikuyesera kuti ndinene. Zigwetsereni izo pansi ndipo atsimikizireni iwo. Agetseni iwo mgonero woyamba ndipo muwatsimikizire iwo. Kulibeko chinthu choterocho chotchedwa kutsimikizira. Kutsimikizira kokhako kumene kumatchulidwa mu Baibulo, pamene mu Baibulo ndi pamene Mulungu anatsimikizira mawu ake ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zikutsatira. Kumeneko ndiko kutsimikizira. Osati kutsimikizira kuti ndiwe wampingo wa Lutherani, koma Mulungu kutsimikizira mawu ake mwa iwe. Ndipo Ambuye anagwira nawo ntchito, Mariko 16. Akutsimikizira mawu ndi zizindikiro zikwatsa. Ndiko kutsimikizira kwa mpingo wa Chipentekosti. Ndiko kutsimikizira. Mulungu amadzitsimikizira yekha wa moyo. Ngati Mulungu wochita zozizwitsa mu mpingo. Yankhula malilime, kutanthauzira kwa malilime ndi kumachita zinthu zomwezo zomwe iwo ankachita pachiyambi. Kodi ine ndikukutopetsani inu Chabwino. Sobano, zindigirani. Iwa sana bweretse nso yisitimu so chanzimu era. Iwa anabweretse nso mbado wa mpingo wa sobano. Iwa anabweretse nso yeme analandidwa yo. Woburu mugayo kula mulilo olo wezano wa chiroma. Kuda akabange ula mulilo olo wezano wa chiprotestanti. Iwa jintujo kajo jimene iwa anachita. Analumba kujogra mchiwaya kupita pa moto. Maona. Izo, ndiko kulondola. Ndende, Yezebeli, anango wabereka mwana wankazi. Ndipa sobano, musaganiza kuti ine, ndikungu wanena izi kuti ndioneke wanzeru. Ine ndikunena izi, jifuka Baibulo, lingane na jomwecho. Baibulo, mujifumburu 17, linati, iya anali mai wati mahule. Yesu ananena apa. Monga mama Yezebeli analili, jomwecho iya zakala. Ndipo iye anabereka ana akazi amene anaipitsa dziko limene linali losaipitsidwa. Sobano ndizo ndende zamachi protestant chinachita kwa mzimu wenu wa Mulungu. Icho chinaipitsa chinthu icho ndipo chinachiikanso icho kubwerera mu bungwe lina chimene ngati Mulungu alola la Mulungu mawa. Ine ndikufuna ndidzakuonetseni inu kuti iwo akupanga fano kwa chirombo. Ndipo chirombocho chinali Roma. Ndipo iwo anapanga fano ngati limenelo. Chinali chiyani icho? Bungwe. Oh, ine ndikuyembekeza kuti zimenezo zikulowerera pansi mitima ya anthu. Ndipo inu mumadabwa chifukwa chimene ine ndakhala ndikulimbana ndi bungwe mwamphamvu moyo wanga onse. Ine sindimadziwa ine mwini. Koma ijo, chinali china chake nkati mwanga chikulirira. Ine sindika na chitira mwina. Ine ndi madaba, nthawi zonse ndi madaba. Chifukwa chiyani ine nthawi zonse, ndi matutsana ndi akazi chomwecho. Mugona, moyo wanga onse, osatichi, ine ndikutanthauza, sindikutanthauza akazi enieni. Ine ndikutanthauza awa amene amayenera kukhala. Ine mukudziwa, minyewa ya chikhalibe inaduka, kutuluka mwa iwo, ndi chili chonse. Ine mukudziwa, ndiwo mtundu omwe ine, china chake mwa ine. Pamene ine ndinali nyamata wa ng'ono, wochepa, mnyamata wakali, kuntunda uko, ine ndi makoza kwaona akazi ameneo akubwera uko panseu. Ndi zao, ndi madziwa kuti amuna awo ali kuntchito. Iwo ali kuntunda uko ndi mnyamata wina, ataledzera mphepete mwa nseu. Ndipo iwo amakoza kumawayendetsa iwo chokwera ndi chotsika mu nseu. Wakhazikitsa bwinoko iwo mokwanira kuti akafike ku nyumba kukawaphikira chakudya cha madzulo amuna awo. Ine ndinati, iwo siwoyenera chipulopulo choyera kuti chidutse mwa iwo. Uko nkulondola. Ine ndinati, iwo ndiwotsika kuposa nyama. Omwe angachite chinthu ngati chimenecho. Ndipo ine, pamene ine ndinali ndi usinkhu wa zaka 17, 18, ine ndimakhoza kuona mtsikana akubwera akutsika mseu. Ine ndimakhoza kuwolokera tsidya linalo ine ndinkati mphiri yonunkha imeneyo. Mukuona? Ndipo ine ndikanakhala odana nawo eniweni. Koma pamene ine ndinalandira Mulungu mu mtima mwanga, Mulungu anandidziwitsa ine kuti iye ali nazo ngale zina kunja uko. Iye ali nawo madona enieni. Iwo onse sangadziletse okha monga choncho. Ndikuthokoza Mulungu chifukwa cha zimenezo. Pamene ine ndinali uko ku Africa, pamene ine ndinali uko ku Switzerland, komanso pamene ine ndinali ku Roma, ine ndimafunsidwa funso ili kwambiri. Hey, nenani mbale Branham, kodi inu nonse mulibe akazabwino komwe mu America? Nyimbo ili yonse imene imabwera kuno pamakhala china chake chachidetso chokhudza akazi anu. Ine ndinati, amenewo ndiwo achimereka, koma ife tili ndi ufumu wina uliko kumeneko. Umenewo ndiwo ufumu wa Mulungu. Aliko madona enieni. Iwo aliko. Baibulo linatero umo mu maneneri. Anati, ine ndikukhulupirira izo zinali pafupifupi mutu wa 5 wa Yesaya. Ine sindikutsimikiza. Izo zingakhale mutu wa 5 kapena mutu wa 6 pamenepo. Kuyankhula za wodala ndi mwana wankazi uja wa Ziyoni. Adzapulumuka mu tsiku limenero kuchoka ku zinthu zonsezo. Momwe iye angayendere mu nseu, iye amakokera masokosi ake pansi. Iye amazichola-chola kamayenda, kuthimbulidzika monga choncho ndi zinthu zomwe iye amazichita. Ndende basi momwe iwo amachitira tsopano. Mangwiro basi. Kuvala zovala ngati mamuna, zomwe ndi zonyansa kwa Mulungu. Ine ndinaona gulu la chipembedzo kanthawi kapitako. Likupita kukakhala ndi mtundu wina wa kuphulika kumwe iwo amakhala nako usiku uliwonse. Ndipo akazi awa onse akupitako atavala zimakabudula izi. Kapena chiyani, kapena kodi ndi chiyani zinthu zimenezo chimene inu mumazitcha izo, osati makabudula. Koma zinthu zinazo, eya, iyo ndi zimitemwende. Kapena zinthu zimenezo pamenepo, zonse pa iwo amafuna thalauza lopindidwa, chabwino. Mbale, limenero ndi bolo lalikulu choncho. Uko nkulondola, mutu machokera oyenda pansi. Ndizo paphazi lako. Ndipo ndizo ndende zomwe iwo amafuna. Uko nkulondola. koma oh inu mukuti chabwino tsopano ine ndikuganiza kuti ndicha ulemu kwambiri kuti mkazi azivara zimenezo kuposa siketi mulungu anati ndicho nyansa pamaso pake kuti mkazi azivara chovala ndipo pamene mkazi adula tsitsi lake ngati mamuna mulungu amafuna kuti mkazi azioneka ngati mkazi azivara monga mkazi azichita monga mkazi ndipo iye samafuna mamuna wokhala ndi zindebu zolendewera zambiri mmasaya monga chonchi ndiyeno monga bakha atakhala kumbuyo kwa mutu wake monga choncho iye amafuna kuti iye azioneka ngati mamuna inde bwana mai iwo amavala zachikazi mpaka iwo samadziwa nkomwe kuti iwo ndi mwamuna kapena mkazi ndizomvetsa chisoni azake zokhawa ndi chilichonse zomwe ife tili nazo lero nzosadabwitsa kuti ife tikukhala mu nthawi yotsiriza palibe chimene chatsalira mdziko lino koma kuti mulungu athanulire mkwiyo wake pa iro ndi kuliwotcha iro ndizo zonse mulungu wolungama ndi woyera sangachitenso china chilichonse iwo akana magazi a yesu khristu iwo adziphunzitsa mbalume okha iwo alowa mu bungwe ndipo wakale bambo wina woyera wakale ali ndi yake bachala yakale ndi kolala yake yotembenuzidwa bwerapo ndi kudzawawuza iwo ananga odala izo sizikutanthauza chilichonse koma nkhumba yaikazi kunena izo ine ndikukuwuzani inu chimene ife tikusowa usiku uno ndikubwerera ku baibulo ndi mzimu woyera mbale ndi mphamvu ya khristu waukitsidwayo ndikubwera mu mpingo kumatsachita zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa amen ndiwo uthenga inde kubweretsapo chotero inde uko nkulondola izo zinatero chichi chitsitsimutso chinachita zinthu zina zabwino kwambiri kumeneko chitsitsimutso chimenecho koma icho sichinabweretseko mzimu woyera iwo sanabweretsepo zimenezo mpaka kutsika mu mbado wa Laodikaya uwo kutsika mu mbado wa Chipentekoste koma icho chinachita chinthu chimodzi chitsitsimutso ichi chinachita zinthu zina zomwe iye ananena musalole kuti izo zife tsopano zilimbikitseni ndipo mipitirize kuonjezera kwa izo mukuona icho chinabweretsa pa baibulo la ulere kwa anthu kenanso mbado wa chilutera unabweretsa baibulo la ulere iwo anapanga makina awo osindikizira ndipo anayamba kumapereka kwa dziko lapansi baibulo mulungu awadalitsa chilutera pa zimenezo inde bwana anabwezeretsanso baibulo kubwerera mdzanja la anthu amba kenanso anali wansembe yekha samayerekeza ngakhale kuti ayang'ane pa iro chifukwa zinali zimene papa wanena ndipo iye anali mulungu kotero chilichonse chimene iye wanena icho chinkachita izo chotero tsopano chisitsimutso cha chilutera chimene iwo ankafuna kuti achilimbikitse tsopano inu muli ndi baibulo mdzanja lanu tsopano kawerengeni ilo mukakhulupirire ilo musati mukaliike ilo pa alumali ndikuti chabwino ife tili ndi baibulo izo sizikakuchitirani inu ubwino kumeneko alipo achilutera ambiri mu pentekoste lero amalisiya baibulo pamenepo ndi kumatenga zomwe wina wake akunena za ilo mbale muziwerenga mawu muzifufuza malemba pakuti ndiwowo amene amachitira umboni za ine anatero yesu mmenemo inu mumaganiza kuti inu muli nawo moyo wamuyaya ndiyo chinthu choti muzichita muziwerenga mawu tsopano iye ananena kuti azingogwiritsitsa kwa iwo musati musalole kuti izo zikutayikeni ndipo chinthu china chimene iye ankafuna kuti iwo agwiritsitseko iwo anali nayo mphamvu pang'ono itatsalira mwa iwo inali chitsitsimutso cha chilutera chinthu chachiwiri chimene icho chinachita icho chinabweretsa chiphunzitso chakulungamitsidwa kukuwala akatolika samatenga kulungamitsidwa ndi mpingo wa katolika modzimodzi monga wansembe uja iwo anachita kumuchotsa iye pa wayiresi kuno nthawi ina mbuyomo iye anati kulibe kwa chipulumutso china kulikonseko koma mu mpingo wa katolika chipulumutso chili mwa khristu osati mu mpingo wa katolika osati mu mpingo wa chiprotestanti chili mwa khristu chipulumutso koma akatolika amakhulupirira iwo samasamala zomwe baibulo limanena ndi zimene mpingo umanena mukuona inu simungathe kuyankhula ndi iwo chifukwa palibepo njira yoti ungayankhulirani ndi iwo iwo samasamala iwo ali nawo iwo amayankhula nawe iwe pakatekisimu wawo chilichonse chonga zimenezo koma inu mukabwera ku baibulo iwo amangolitaya ilo
ndi zimene mpingo umanena. Koma Yesu anati, muchinthu chomwechi, Yesu mwini wake anati, ngati munthu aliyense adzachotsa kalikonse kapena kudzawonjezera kalikonse kwa ilo, iye adzamuchotsera gawo lake mu bukhu la moyo. Yesu anati, mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza, ndipo anga akhale choonadi. Miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita konse. Kulondola uko, ndi zimenezo tu mʼbale. Ndine wokhulupirira mu mawu a Mulungu uko nkulondola. Ndipo sati mawu okhawo amene Mulungu akuyankhula pamenepo, ndiye ine ndinawapempha Atate akumwamba kuti andipatse ine mzimu woyera kuti atsimikizire mawu amenewo, kuti apangitse Khristu azikhala moyo mwa ine, kuti ine ndizidziwa kuti ine ndili nawo moyo wa muyaya, osati chifukwa chakuti ine ndikuyenera iwo, chifukwa chisomo chake chapereka iwo kwa ine. Ndilo thanthwe. Pa thanthwe ili, ine ndidzamangapo mpingo wanga. Iye anatero. Chabwino. Kulungamitsidwa. Chabwino. Nkhani yake inali yakuti iwo atabweretsapo kale china chake chomwe iwo samayenera kuchilola kuti chife. Chimenecho chinali, iwo anali atatenga Baibulo mʼdzanja lawo kachiwiri. Achilutera anachita zimenezo. Ndipo chinthu china, iwo anali nacho chiphunzitso cha kulungamitsidwa mwachikhulupiriro. Ndizo zomwe Luther ankaphunzitsa. Aliyense akudziwa kuti chimenecho chinali chiphunzitso chake. Kulunga, kodi inu simukuona momwe izo zili zangwiro? Ndiye motsatira kunadza Wesley ndi kuyeretsedwa. Ndiye apa pakudzabwera Chipentekoste ndi ubatizo wa mzimu woyera. Mwangwiro basi. Tsopano ine, inu muli nazo zinthu zingapo, gwiritsitsani kwa izo tsopano. Ndipo musalole kuti izo zife. Ngati inu simugwiritsitsa kwa izo, ine ndidzabwera msanga ngati mbala. Ndipo inu mudzabwereranso kupita kuchipembedzo kachiwiri. Ndipo ndizo zimene iwo anadzachita chimodzimodzi basi. Anabwereranso mbuyo, inu mubwereranso kumene kwa chinikolai kachiwiri. Chifukwa inu mudzabwereranso gonko kuchipembedzo. Gwiritsitsani, kazipitirirani kumawerenga Baibulo limenero ndi kupitirira kulungamitsidwa, ndi kupitirira kumakanikizabe. Koma pali otsalira wapang'ono omwe anadzatuluka mmenemo. Otsalira pang'ono patadutsa kubera koyamba Luther, kenako kunadzabwera Zwingli mpaka mmusi Calvin, ndi kumapitirira ndi zina zotero mpaka mmusi kwa Wesley. Koma panali otsalira wapang'ono amene anadzatuluka kumeneko, amene ankaphunzitsa kuyeretsedwa. Ndipo kuchokera mukuyeretsedwa kunadzabwera otsalira wapang'ono amene anapitirira kukalowa mu mzimu woyera. Mwaona, otsalira wapang'ono ameneyo njira yonse motsatira pamenepo akusunga icho cha moyo. Chabwino. Koma chachitatu, iwo anabweretsako mitundu yambiri ya chipembedzo chachikunja ndi iwo, limodzi ndi izo, monga ngati zipembedzo, ubatizo wabodza. Tsopano, iwo anatulukako akukonkha ndi zina zotero monga choncho, ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Iwo anabweretsako katekisimu, zoonadi anali nazo, zoonadi iwo anagwirizana bwino ndi dzinalo. Ndi zomwe Yesu ananena apa. Inu muli nalo dzina kuti ndinu amoyo koma ndinu akufa. Uko nkulondola. Chabwino. Chachinayi, izo nzoona kuti kukonzanso kunasesa zotsalira zawo zambiri zopukutidwa ndi miyambo. Ndi zina zotero, koma izo zinalephera mu mpingo ndi kubwezeretsa kwa kubweretsa kukonzanso. Izo zinalephera kubwezeretsanso chiphunzitso cha uthenga wa thunthu wokhala ndi zizindikiro zikutsatira. Mpingo wa Chilutera sunakhale nazo konse izo. Iwo sanakhale nazo konse izo, ndipo iwo sanakhale nazo konse izo mu mbado wa Chiwesire. Iwo anangokhala nazo izo kumapeto kwa mbado uwu wa Laodikaya. Tsopano, pamene ife tidzafike muzimenezo, ife tidzabwerera kumene mu malemba ndi kudzakuonetsani inu ndendende basi momwe iwo analonjezera izo. Iwo analibe sanabwezeretse chitsimutso cha mzimu woyera. Iwo anachoka ku mafano, ndipo iwo anapotoloka kusiya mafano. Izo nzoona, iwo anagwetsera pansi mafano kuwachotsa mchalichi. Maria ndi Yosefe ndi Petro ndi Paulo ndi onsewo. Iwo anachoka ku mafano, koma iwo sanatembenukire kwa Khristu woukitsidwayo. Luther anawachotsa iwo ku mafano, koma zinali mochuluka ngati ndale kapena chipembedzo kapena bungwe kuti akadzipangire wokha bungwe lina fano longa loyambalo ndi kuyesera kuliposa ilo ndi chipembedzo.
Ndipo tsopano iwa akumenya nabe. A Methodist akufuna be kutero. A Baptist onse kuti akhala a Methodist. Ndipo a Chilutera onse amafuna a Baptist onse ndi a Methodist akhala a Chilutera. A Chipentecost amafuna a Baptist onse a Chilutera ndi china chilichonse kuti akhala a Chipentecost. Mwaona? Inu muzingopitirira kumaonjezera ku chipembedzo chanu. Koma limenelo sindilo dongosolo la Mulungu kuyamba ndi kuyamba. Dongosolo la Mulungu la kubwezeretsa linaliloti abwezeretse zomwe zinalipo kuyambira pa chiyambi. Taonani kuukitsa zimenezo ngati buku ili ligwera pansi. Tsopano kutenga buku lina ndi kulilowetsa pa malo ake sikubwezeretsa chiukitsiro. Inu muyenera kubwezeretsapo lomwero pamenepo. Amen. Chotero ngati mpingo unafa kudutsa mu mbado wa ndima ndipo unadzakhala chikunja kwa thunthu kumbuyo kuno, ndiye kubwezeretsa kumeneko ndi kukonzanso, kukonzanso. Koma kukonzedwanso ndi kubadwa kachiwiri, ndi zinthu ziwiri zosiyana. Mukuona, iwo anabwezeretsanso kukonzanso, kukonzanso, kuchoka ku ambiri a mafano awo ndi zina zotero. Koma iwo sana ubweretse konse mzimu woyera kuti ubwerere mu mpingo. Oh, lidalitsi ike dzina la Ambuye mbale mlongo. Kodi inu mukukhoza kuziona izo? Iwo sana bweretse konse mzimu woyera chifukwa mmodzi amene amabweretsa kwenikweni kuwala koona kwa uthenga. Valani chipewa chanu tsopano. Yemwe amabweretsa kuwala koona kwa uthenga ndi ngelo wa mpingo kumusi kuno. Tsopano ife tidzaona zimenezo la Mulungu. Tsopano iwo adzakhala ndi kuwala pamwamba pa kuwala ndi kuwala kwa Chikhristu. Koma aliyense adzabwereranso kubwerera ku bungwe limenelo. Koma adzabwera wina amene adzayime motsutsana naye iye. Inde Bwana. Ndipo iye adzamugwedeza wotsalira kuchokera kumeneko motsimikiza basi monga ine ndikuyima pa guwa ili uko nkulondola. Ndipo iye adzapita kubwerera molunjika kupita ku chiyambi. Ndipo ine ndidzatenga malemba kuchokera muchipangano chakale ndi chipangano chatsopano ndikudzakutsimikizirani inu kuti iye adzachita zimenezo. Mngelo wa mpingo wa Laodikaya ndiko kulondola. Adzapita molunjika kubwerera ku chiyambi ndipo adzachiukitsa chinthu ichi kuno kachiwiri. Ndipo chiukitsiro chidzabwera pa tsiku la izi apa uko nkulondola. Koma Lutha anagwedezera mpingo kunja wopulumukayo. Wopulumuka ameneyo sitepe imodzi kuyere kulungamitsidwa. Wopulumukayo iye anapeza ndi phazi limodzi kutuluka ku chikunja. Izo zonse nzabwino. Nthawi yotsatira adzatuluka ndi mapazi awiri. Ndizo zonse. Monga ngati kodi inu munazindikira mu Baibulo kuti pali madzi akutuluka kuchokera kuseri kwa kachisi. Ndipo iye anati iye anaona madzi mpaka maondo ake. Kenako chotsatira madzi mpaka mchuno mwake. Ndipo nthawi yotsatira iwo anadutsa pamutu pake. Koma pamene iwo anadutsa pamutu pake iye amenera kufika pamalo omwe iye akanatha kusambira. Mwaona iye akanera kuti azisambira. Chotero ife tikufika pamalo tsopano amene mwina tisambira kapena timira. Ndizo zonse. Iwo adzakumizani inu ndi kukuthamangitsirani inu kutali kwa thunthu kapena kukubweretsani inu mkati chimodzi. Chotero ndi kusambira kapena kumira. Haleluya! Oh, ndine wokondwa kwambiri ndi mzimu woyera. Si choncho inu?
I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. What them? One of them. Not this, that, or that, or that. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Kodi zimenezo sizikumveka bwino? Vetserani.
They were gathered in the upper room, all prayed in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Go
kodi iwo amapita ku maseminare ayi ena iwo sangathe ngakhale kulemba dzina lawo uko nkulondola Petulo sankatha Bible linati iye anali mbuli ndi munthu wosaphunzira iye ndi Yohane koma iwo ankayenera kuti awamvere iwo chifukwa iwo ankadziwa kuti iwo amakhala ali ndi Yesu
Or boast of worldly fame. Oh, bless God, I got so many souls. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. Amen. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad.
Kodi sindinu okondwera ndi zimenezo okondwera kwambiri kukhala mmodzi wawo ine kuli bwino ndikhale mmodzi wawo kuposa chilichonse chimene ine ndikuchidziwa ine kuli bwino ndikhale mmodzi wawo kuposa kukhala president wa United States kapena kukhala mfumu pa dziko lonse lapansi ine ngakhala Ambuye Yesu akanaenda pansi apa ndikuti ine ndikubwezeretsa iwe kukakhala wa usinkhu wa zaka 20 ndipo ndikakupanga iwe kukhala woyang'anira mfumu ya dziko lonse ndipo ndikakupatsa iwe zaka 10,000 za moyo pa dziko lapansi ili kuti udzakhale usinkhu wa zaka 20 osadzakhala konse ndi tsiku lodwala kupweteka mtima ndipo zonse zidzakhala chisangalalo ndi chilichonse ndi mfumu ya dziko lonse kudzakhala moyo zaka 10,000 kapena kodi inu mungafune kukhala mmodzi wa iwo ndi kumangovutikira monga momwe ino mukuchitiramu ine ndinganene kuti ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena ndine mmodzi wawo zitatha zaka 10,000 kenako chiyani koma uku ndi kwa muyaya kodi iwo unabwera motani mbale izo zakhala zikudutsa mu magazi uko nkulondola izo zabwera mtunda wa utali ndipo izo zinabwera ndi Mulungu atapangidwa thupi ndi kudzakhala pakati pathu
in a manger long ago I know it's really so a babe was born to save man from their sins John saw him on the shore the lamb forevermore O Christ the crucified of Calvary Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Amen.
The woman at the well, he all her sins did tell. He's the same yesterday and forever. How 5 husbands she had at that time. She is forgiven of every sin. And a deep peace placed within. She cried, come see this man from Galilee.
Amen.
Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Amen.
A publican went to pray in the temple there one day. He cried, oh, Lord, be merciful to me. He's forgiven for every sin, and a deep peace came within. He said, come see this man from Galilee.
I like that.
The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. And the blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee.
Sing it with me. Yondine.
Oh, I love that man of Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man.
Kodi inu, simukuzikonda izo? Oh my, utenga wabwino uwu. wa mzimu woyera. Oh, mwema ine, ndima ukondera iwo. Ine, ndima mkonda iye, ndi ndima wanga onse. Ndipo ndine wokondwa kwambiri usiku uno, kuti ine, ndikuwerengedwa ndi iwo. Ndipo ife, tililimodzi, ngati abale ndi alongo. A Baptist, a Methodist, a Katolika, a Presbyteria, china chilichonse. Mulungu atibweretsa ife, kuchokera mayendedwe onse a moyo. Ndipo atibweretsa ife kuno, kuchiyanjano chachikulu ichi, cha mzimu woyera. Osati kukhala chipembedzo chilichonse, izo zili ndiwo zimene iwo akuchita. Koma ife tili mu ufumu wa chinsinsi. Ife tinabatizidwa kulowa mu thupi la chinsinsi la Yesu Khristu mwa mzimu woyera. Ndi ndani? A Methodist, a Baptist, a Presbyteria. Ndi aliyense amene akufuna. Muloleni iye abwere. Yesu anati, onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine. Ndipo palibe mmodzi wa iwo adzatayike. Ndipo ine ndidzaukitsa iwo pa tsiku lotsiriza. Oh my! Ife tinkakonda kuimba nyimbo ya kale kumusi pa guwa kuno. Sitikudziwa ngati ife tingayimbe iyo kapena ayi. Malo malo inde alipo malo, alipo malo pakasupe aine. Ino mumazikonda nyimbo zakale zimenezo monga choncho tipatseni ife kii wina wake. Wina wake amene amadziwa kuyambitsa kwake. Kodi walimba watu alikuti? Kodi ali pano? Kapena mbale Tedi, kapena aliyense wa iwo pano? Iwo? Oh my, ine sindikumuona iye paliponse.
There is room, there's room at the fountain for thee. A room, room, yes, there's room at the fountain for thee.
Ndi mumazikonda nyimbo zakale zimenezo, ndipo ine ndimayikondanso iyi nayonso.
Down at the cross where my Savior died.
Yeni tingo tseka maso watu tsopano, ndi kuimba iyo. Sopano, pamene ife tikuimba ndime yotsatira iyi, gwiranani chanza ndi wina wake patsogolo panu, kumbuyo kwanu, mbali mwanu. Ndima ikonda imeneyo sichoncho inu.
Glory to his name. Glory to his name.
Oh my, ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo. Si choncho inu, wokondwa kwambiri kuti ine ndikhoza kubera pakasupe uyu, wolemera ndi wokoma kwambiri. Ndikuponyeramo moyo wanga wosauka pa mapazi a mpulumutsi. Ine ndikukumbukira tsiku lina pamene ndinali nyamata wang'ono wapafupifupi usinkhu wa zaka 18 zakubadwa. Ndikuthawathawa kwa Ambuye. Ine ndinapita kumadzulo. Ine ndinkafuna abambo anga anali wokwera. Ndipo ine ndinkafuna kupitako ndikukathyola kavalo. Basi china chake chikuchita njala mumtima mwanga. Oh, ine ndikukuzani inu. Ine ndinapita kwa mlaliki wa Baptist. Iye anati, imirira. Ndipo ungonena kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Ife tikulemba dzina lako pa buku. Zimenezo sizinandikhutitse ine. Kulikonse kumene ine ndimapita, wina wake Seventh Day Adventist, ndinapita kukamuona iye, munthu wabwino, mbale Beka, mbale wokondedwa. Iye anati, Bile, bwera ndipo dzavomereze sabata la Ambuye. Ine ndili nazo tsopano. Koma iye anati, siku la sabata. Ndipo ine ndinaganiza, oh my, izo basi sizinachitebe izo. Inu mwaona, ine ndinapita kumadzulo, ndipo ndinaganiza. Tinapita kumbuyo kome uko usiku umenewo. Ife, tinaliko kadyetsera ziweto, ndipo inu mukudziwa, inu munachotsa chishalo ndi chikwama chanu cha hema. Ndikuziyala izo, ndikugwiritsa ntchito chishalo chanu ngati pilo. Ndipo ine, ndinali nditatsamira kumbuyo, mwamba pansi pa mitengo ya kale ya paini iyo, usiku umenewo. Ndipo ine ndinali pa ulonda wa masana. Ndipo kotero anyamata usiku anali panja akuzibweretsa ngombezo kumusi. Ndipo pamenepo panali nyamata wachikulire wotchedwa Slim wochokera ku Texas. Iye anali ndi gitala pamenepo. Ndipo iye anali akuimba. Nyamata wina kumeneko anali ndi chipeso ndi chidutswa cha pepala akuzira moomba pamenepo. Iwo anali akuimba nyimbo zina mala katuli oweta ngombe. Ndipo anayamba kuimba pansi pa mtanda. Mai, ine ndinatembenuka, ndinadzayika bulangeti langa pamutu panga monga chonchi. Ine ndinang'ana mbuyo uko, inu mukudziwa. Ndipo zinkaoneka ngati nyenyezi zimenezo, zinali zitapachikika pansi pamenepo pafupi ndi pamwamba pa mitengo imenewo ndi mapiri amenewo. Nong'ona kwa muyaya kwa kale kwa mapaini amenewo. Ine ndimakhoza kumumva iye akufuula, Adamu. Iwe uli kuti pafupifupi masabata atatu zitachitika zimenezo. Ine ndinapita kumusi munzinda ndipo anyamata onse anakaledzera. Ndipo ine sindinkamwa. Ine ndimayenera kupita nawo onsewo ku nyumba kuwaunjika iwo mgalimoto muli monse. Ndipo iwo amapita kumeneko ndikumaomberana pa zala za wina ndi nzake ndi china chilichonse. Ndizoopsa kuti ukhale wotetezeka. Nkujambula nzere worunjika ukutsika pamenepo ndipo nkumabetcherana wina ndi nzake madola 5 ngati iwo angamayende pamenepo. Ndipo iwo samakhoza kuyenda mbali mwansewu kunja uko monga choncho inu mukudziwa. Ndipo umo ndimomwe izo zinaliri mpaka iwo onse atadzitolera. Iwo atalandira ndalama zawo. Ndipo ine ndinali kumusi uko ndipo iwo onse anali akumwa. Ine ndinapita kwinaku ndipo ndinakakhala pansi. Ine ndinaganiza, mai mai, pafupifupi zaka 35 zapitazo kapena 35. Ine ndikuganiza zaka 35 zapitazo. Ndipo ine ndinakhala pansi pamenepo pandekha. Phoenix anali malo ang'ono nthawi imeneyo. Ife timachokera ku Wickenburg kumusi uko. Ine ndinali nditakhala pansi pamenepo. Ndipo apo panali mtsikana wang'ono wa Chispanish akubwera akukupiza kudutsa pamenepo. Ndipo ine nditakhala pamenepo ndi chipewa chachikulu ichi chitakhala kumbuyo pamutu wanga. Iye anadzadutsa apo ndipo anagwetsa mpango wa ung'ono uwo. Inu mukudziwa, ine ndinati, hey, iwo wagwetsa mpango wako. Ine ndinalibe naso chidwi. Ine ndinamva phokoso pang'ono pansi munsewu kumeneko. Ndipo ndinapita kumusi kumeneko. Ndipo kumeneko kunali nyamata wachikulire wotembenuzidwa kuchokera kumakola amenewo kunja uko. Zizindikiro pankhope pake ponse. Ndipo misonzi ikutsikira m'masaya mwake pamenepo akuimba gitala akuimba. Oh man, misonzi ikutsika pankhope yake. Iye anayima ndipo anati, mbale, iwe sungadziwe chomwe izo zili mpaka iwe utalandira Kristu wodabwitsa uyu. Ndipo ine ndinakokera pansi chipewa chachikulu chija. Ndipo ine ndinapita kutali. Oh my, iwe sungathe kubisala kwa iye. Iwe ukhoza kungosokolokapo ndi kukamuvomereza iye. Oh, iye ndi wodabwitsa. Inde iye ali.
I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweet. to this fountain so rich and sweet. Just cast your soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to you.
Sabano tiye ni tuyela mitse mitu yatu. Dikungo weza manja atu sabano. O Mulungu, zina lofunika. Ulemelero kwa Mulungu, tieni timirire. O miniti yoka, basi dikirani.
People, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit and my word.
Amen.
I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God. The hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
Sobano, ngaribanga kare ena umwe sanga dziwe chomwe icho chinali, ameneyo ndi Pentekoste, mzimu woyera ukuyankhula. Yesu anati, pitani mdziko lonse, kalalikireni uthenga. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Iwo adzayankhula ndi malilime atsopano, adzayika manja pa odwala, iwo adzachira. Zinthu zonse izi zomwe iye anazinena. Izo zidzafika pochitika. Oh, ndine wokondwa kwambiri kuona mzimu woyera ukubwera kutsimikizira mawu amenewo. Kuwala, tengani zimenezo, musati musakaikire izo. Ingolandirani izo ndipo iye adzachita ndinu ngati mwana. Ndipo adzakubweretsani inu pomwepo. Kodi uko sikukoma kwa mzimu woyera kuchita zimenezo, mzimu woyera pa ife. Ine ndikukumbukira nthawi ina mu Bible. Iwo sankadziwa kuti chinthucho chikubwera kuchokera kuti ndani anali akubwera. Ndipo mzimu woyera unadzagwera pa munthu wonga ameneyo. Ndipo unawawuza iwo ndende basi kuti apite. Ndipo iwo anapita kumeneko. Ndipo Mulungu anasokoneza ankhondo enawo. Ndipo anawayendetsa iwo uko nkulondola. Oh, tikukhalabe masiku a Bible. Sichoncho ife. Amen. Nthawi zonse bola ngati mzimu woyera uli pamenepo. Oh, tiyeni tiyime pamene tikuimba.
Take the name of Jesus.
Mugidani utenga u Betserani kundine meneyo tenga dzina la Yesu limodzi nawe monga chishango kumsampha uli wonse pamene mayesero akuzungulirani umani dzina loyeralo mupemphero oh tieni timbe iyo kachiwili. Tiyeni tiweramitse mitu ya tutsopano.
Joy.